Botani kusasa nje sihlobo. Ngiyavuya kuba lapha ngalensasa nokwazi kuba ngokunibona nonke nilapha. Ndikholwa kuba inkosi inathi namhlanje. Isiphe ithunzi elincinane ukuze ungabi shushu kakhulu apha emnqubeni kule nkonzo yakusasa. Ndiyakholwa ukuba abantwana abaya ingaba abantwana sebekhutshelwe kumagumbi okufundela abo umzalwane never. Ndibona abafo abancinane bendicinga uba sebekhutshelwe kumagumbi abo okufundela naphaya ngasemva. Kwezinye indawo kumagumbi abo esikolo secawe. Ngoku ndithandazele ndinesigqibo ebendimelwe kukusenza phezolo yaye ndimelwe kukusenza namhlanje ibandla ke lithandaze. Ndinenkonzo elandelayo ezayo ilapha kanye e-Einkirchen umda waseGermany. Ngoko ke noko ibuthathaka loo nto nize nindithandazele. Ke ngoko singaqalisa kwangoko kwela bala lokudlalela iqakamba eGermany awathi walenza uHitler kanye phambi kwemfazwe. Yindawo entle enkulu ihlala amashumi asibhozo amawaka abantu kwaye sinokuyifumana kusuku olishumi ngokulandelelana. Ke ngoko siyathemba ukuba singaqalisa apho kwangoku size siwelele eLaSalle-Lorraine eFrance ngokulandelayo kuze kube seBerlin ukubuya ndithetha eBerlin phakathi kwaleyo neFrance. Size sibuye inkosi ithandile bekwingqungquthela eseChicago iyakuqala ndiyacinga ngolwesihlanu owesithathu owesixhenxe owesibhozo nowethoba inxaxheba yam eChicago yengqungquthela yebandla laseSweden. Ukuze ke ibe ngabo umnumzana Boze kuni bavela ngaseChicago banengqungquthela ebisiza kule veki iqala ngomhla wokuqala kuAugust okanye umhla wokuqala kaSeptemba eSweden. Kwaye ndiyavuya kakhulu ukwazi ukuba bandivotele ukuba ndiye yaye loo nto yamkelwa nguwonke wonke ngovumelano okupheleleyo ndivuyiswe kakhulu yiloo nto kodwa kuphakathi kokuba ndiye apho kungenjalo ndihle apha ngoku. Nize nithandaze ukuba inkosi indikhokele ngokuchanekileyo kwindawo apho mininzi khona imiphefumlo yokusindiswa nalapho inokuthi eyona ntando ingcono yenzelwe ubukumkani bukaThixo. Ngoku banongquthela phaa phezulu nabo baseSweden. Uthe ke siyakwanamashumi amabini anesihlanu amashumi amathathu anesihlanu amawaka abantu okokuqala loo ngqungquthela abaninzi ke babo ngabantu abangasindiswanga ukuze apha ezantsi eGermany ke banebala lezemidlalo elihlala amashumi asibhozo amawaka. Kakade thina eSwitzerland apho sisandula ukusuka khona besinenkonzo emnandi apho kwaye abaninzi beni kucacile ukuba abakeva. Inkosi sisikelele ngokukhulu besinamashumi amahlanu amawaka abantu abaguqukayo ngobusuku obuhlanu eZurich eSwitzerland. Engoko umzana uJack Schuller abaninzi benu bayamazi ungumwisile unyana omdala kaBob Schuller. BaseBelfast ngoku kwaye bathi bayibhukuqa nje loo ndawo ngapha yangevangeli. Into enkulu nkukuleyo uBilly Graham wayenayo kwinkonzo yakhe. UJack ngumfosi elula olunge kunene uzaliswe inzondelelo naluthando kwaye unyaniseke kangako nje kuloo nto ngokude ndikholelwe ukuba usisixaka esibalulekileyo senkosi. Kananjalo nimthandazele umzana uShula kwaye nguJack Shula noJack MacArthur kananjalo owaye kunye naye. Umzana uJack MacArthur ungumshumayelo omkhulu naye yaye maninzi amadoda wenkonzo athe yimvuselelo eyona inkulu yakhe yayifumana eIreland. Ngoko ke siningene emthandazweni yonke imihla ngenxa yawo yaloo madoda. Ngokubini asengabafana ngaphantsi malunga namashumi amane ndiyaqonda okanye ngaphantsi enentsapho nokunjalo engabafundisi bevangeli yaye siyawathanda. Ke ngoku ndiyathandaza ukuze ningandilibali ukuba kwaye uThixo uyakwenza ukuba ndenze isigqibo esiso ngoku. Ukho amaxesha oye ngawo ongayazi uba mawujikele ngaphi na nake nafika kwiindawo ezinjalo. Ndiyakholwa ukuba uPawulos wakhe wafikelela kuloo ndawo ngaxesha elithile akazange kwakuphakathi kweenyoba ezimbini. Waze wathi esawela kuba wabona ingelosi embonweni yathi kuye iza ngapha eMakedoni. Ngoko inkosi isenayo ingelosi yayo ayinayo ukuba nje ndingathobeka kangako entliziyweni yam ndibe malunga noba enjalo uPawulos. Ke ngoku kusihlwanje nikhumbule iinkonzo zevangeli ezilapha kulo mnquba wonke umntu aphume. Nina ningaba seLouisville ndiza kuthetha kwibandla e-open door kusihlwanje okweeyure ezimbalwa ngecala esixhenxe kude kube licala ethoba kwamzana uCobus. Bendiza kuza kabini apha ke yena indoda elunge kakhulu wandibiza. waye umzalwana Cobras ulinene elilunge kakhulu umzalwana nina ndiqinisekile nimqhelile ngumzalwana olunge kakhulu andakwazi nje ukuba ndimdanise ngolo hlobo nithandaze ngaphezu kwezinto zonke nithandaze nithandaze ukuba uThixo sinike isigqibo esilungileyo ukuba senze sona ngoku phambi kokuba siqalise umyalezo wevangeli sinentsasa yokusikelela kwabantwana abancinane kwaye ndinomfo omncinane apha endiza kumsikelela ngokunjalo enkosini ngoku ngamaxesha amaninzi iinkonzo ezininzi niva kakuhle phaa emva uba niyeva ngaba kulungile la maphiko omoya apha ndisuka nje andinakuziva hayi elo elo lilungile ndiyoyika ndingatshabalala ngaphandle kwalo ngoko abantwana abancinane ngamanye amaxesha baya bafefa enkonzweni xa bezintsana ezincinci kakhulu yaye kakade loo nto ivela kwibandla lobukatolika ngokuphehlelela abantwana abancinane okanye ukubhaptiza njengoba beyibiza xa besengabafa abancinane nje ibandla lamawisile layikhupha leza nayo loo nto yokubhaptizwa kwentsana namaninzi kwaye ndiyacinga neziliqela ngaphezu koko ndicinga ukuba yiloo nto umahluko phakathi kwamanazarini namawisile wakudala yayilubhaptizo lwentsana nezo zincinane zaqhekeka apho njalo njalo kodwa nangayiphina indlela kwenzi andiqondi ukuba into eyingxaki kangako ngokuba ngapha koko ndicinga ukuba iCalvary yaba impendulo kuloo nto okanye apho kuyo yonke kuba uYesu wafa apho ukuze asindise abantwana abancinane asindise ihlabathi yaye umntwana omncinane kungenamsebenzi nokuba nomzali ololuphina uhlobo usesonweni kangakanani na loo nto ayisayikwenza mahluko konke kuba igazi likayesu kristu liyamhlambulula yabona kwaye le imvana kathixo ethabatha isuse isono sehlabathi usana alunakuguquka alwazi ukuba kuguquka njani na alunazizathu zokuba lapha ngokwalo alunakuxelela ukuba kutheni nalilapha nje kodwa nguthixo alithumela apha kwaye igazi likayesu kristu lilihlambulula kwangaloo mzuzu lungena ngawo ehlabathini kwaye kuba njalo kude kube kubudala bokuba nokuziphendulela ngoko ke liyazi ukuba intona elungileyo nengalunganga into ke ngoko eliyenzayo limelwe kuguquka kuloo nto liyaziyo ukuba liyenzile ingalunganga injalo loo nto ngoko abanye babo bayazifefa baze bacinge ukuba ziye ezulwini kukho imfundiso ethi ukuba usana luzelwe ngabazali abakumoya oyingcwele kulungile olo sana luya kuya ezulwini kodwa ukuba kunjalo akusekho nto kulo olo sana alusekho nje loo nto yimposiso ngokungqongqo wenza mahluko uphina ukuba abazali bakumoya oyingcwele na iyonke loo nto ngumnqweno wokwazana kwendoda nomfazi kwaye usana luzalwa ngendlela efanayo ngoko ke kuzalelwe esonweni kwabunjelwa kubugwenxa lweza ehlabathini luthetha ubuxoki leyo imithetho engokwesibhalo yaloo nto ngoko ke ngoko igazi likayesu kristu lihlambulula lenze intlawulelo yalo mntwana ukuba ufile angaya ngogqibelelo ebusweni bukathixo nokuba bezelwe ngabazali abangaboni bona boni ehlabathini athi afikelele kubudala bokuziphendulela apho akwaziyo okulungileyo nokungalunganga ukuze ke oko akwenzayo ukusukela ngoko kuyaxolelwa ngenxa yoko umele ukucela inguquko yeyakhe ukusukela ngoko ukubheka phambili kodwa ngeli thuba selusana ngoku indlela esizama ukuyilandela apha emnqubeni kuphela kwendawo endiya kuyo ehlabathini ndishumayele imfundiso kulapha kulo mnquba ngokuba kulibandla lethu kwaye sishumayela imfundiso apha ukuze sigcine abantu besemgcini amanye amadoda kwawo amabandla ashumayela ngantoni ayikholelwayo kwaye angabazalwana bam sisenokwahlukana kancinane kodwa sisengabazalwana ngendlela efanayo kodwa apha kulo mnquba sishumayela oko sicinga ukuba kuyimfundiso yesibhalo kwaye apho sibona ukunikezelwa kusikelelwa abantwana le nto siyibiza ngokuba kukusikelelwa linye ixesha ebhayibhileni esinokulifumanisa okanye kwitestamente entsha apho abantwana abancinane bakhe benziwa nantoni na okanye apho uKristu wakhe wanento yokwenza kuloo nto enkonzweni kuxa wabathabathela ezingalweni zakhe wabeka izandla zakhe phezu kwabo wabasikelela wathi bavumeleni abantwana abancinane beze kum ningabaleli ngokuba bukumkani bukathixo buba njalo ngoku kushiyeke thina njengokuba siqonda ukuze siqhubele phambili umsebenzi aweza kuphumeza ukufa kwakhe eCalvary wayenathi waze wahamba esuka ephuma kuthixo wangena ehlabathini wabuyela kwakuthixo okanye esuka ehlabathini waya kungena kuthixo waze wabuya kwakhona ekwimo kamoya oyingcwele kwaye unathi ungaphakathi kuthi kude kube sekupheleni kwehlabathi eqhubela phambili ebandleni lakhe kwaloo msebenzi wawenzayo xa wayelapha emhlabeni waye ngaloo nto sithabatha abantwana bethu ngamnye ngamnye sibase kubalungiseleni baze bathandaze phezu kwabo babeke izandla zabo phezu kwabo babanikezele kuthixo itheko nje elincinane lokuthi sinombulelo ngoko inkosi isenzele kona nabantwana abancinane ngoku kuba umntwana wakho omncinane ufefiwe okanye nokuba yayiphina indlela ebandleni lakho cinga asithethi nento enye ngokuchasene noko ilungile kodwa ngokwesibhalo sifumana indawo enye kuphela leyo ke kuxa uyesu abasikelelayo ngokwakhe endiya kuyifunda inkosi ithandile elizwini apha sifumana kuluka ongcwele ndiyakholwa sisahluko seshumi ukuqala kwisahlukwana seshumi lesithathu baye bezisa abantwana kuye ukuze abachukumise basuka abafundi bakhe babakhalumela abo babezisayo ke kaloku ekubonile oku uyesu wacaphuka wathi kubo bavumeleni abantwana beze kum ningabaleli ngokuba ubukumkani bukathixo bubo babanjalo inene ndithi kuni othe akabamkela ubukumkani bukathixo njengomntwana akayikukha angene kubo waza wabawola wazibeka izandla phezu kwabo wamana ebasikelela ngaba yathandeka loo nto wathi ngoku bavumeleni abantwana abancinane beze kum musani kubalela kuba boba banjalo abanjalo ukuba njengabantwana abancinane ubukumkani bukathixo waze wabathathela ezingalweni zakhe wabasikelela ngoku indlela ebesinokuthanda ngayo ngale ntsasa ukuba besinokuba sihleli noyesu buqu apha eqongeni sithi nkosi awungethandi ukusikelela umntwana wam Oh into kumehlo ethu obuntu nakwintliziyo zethu sinqwenela ukubona loo nto kwaye yena ulapha nakanjani na kuba wasinika umyalelo wokuyenza loo nto kwaye njengokuba senzile yena ukwamkela ukuba samkela abo abathumayo samkela lowo umthumileyo uyabona ngoko ulapha ngale ntsasa kwaye ukuba udade ugeti angenyuka eze kupiano adlale iculo lethu lakudala esasidla ngokulicula ixesha elide elithi bangenise zisa abancinane kuyesu ndiyakholwa ukuba likho encwadini kwindawo ethile aliqinisekanga zisa abancinane kuyesu kwaye ukuba unosana oluncinane usana oluncinane olungekanikezelwa ube ufuna ukulinikezela ngale ntsasa kuba siyakuvuyela ukuyenza loo nto ke ngaba bakho abalungiseleli abalapha kwesi sakhiwo abashumayela abanokuthi nje benyuke beme kunye nathi apha ngeli thuba sinikezela abantwana enkosini siyakuvuyela ukuba kunye nani njengoko nisiza kulungile ngaba likho apho encwadini ulifumene mzalo never alikho kuyo kulungile bangaba balaziyo uphi bangenise masilicule ngoku wonke umntu kunye ngeli thuba oomama besisa iintsana zabo kulungile kulungile Masithobe intloko zethu okomzuzwana bawo wethu osezulwini kumi apha ngakule altar ngale ntsasa oomama notata bebambe inzala yabo encinane ezingalweni zabo othe wena ngobabalo lwakho wayinikela kubo banombulelo kakhulu ngenxa yayo nkosi kwaye baya benyusa bebazisa apha esibingelelweni ngale ntsasa endlwini kathixo ukuze uzabanikezela banikele ubomi babo kuwe nguwe onikileyo siyathandaza ke thixo ukuba ukhulise usikelele ngamnye kubo bakhokele yaye zange iingelosi zikathixo ezingoonogada singalusa ngamnye kubo ubanike ubomi obude bolonwabo novuyo bangangakhula babe ngamadoda nabafazi bakwathixo bangomso ukuba likho ingomso thixo siyakuthandaza ukuba uvelise abashumayeli nabaprofeti nabafundisi ngokuphuma kweli qela lentsana lingqonge isibingelelo ngale ntsasa size sithi sakuba badala singena kuba sahambela phambili kubekho umntu othile oya kusithabatha asuse kwenye indawo asise kwenye indawo sanga singanako kuma sive ivangelishunyelwa ngaba balapha namhlanje siphe oko nkosi ukuze ngenye imini yozuko xa sekuphele konke ubomi bethu buphelile abazali bangqonge altar sanga singafana uyakobo wakudala ekusikeleleni kwakhe abantwana bakhe wabaxelela ukuba siya kuba yintoni na isiphelo ngomhla wokugqibela size sithi sakukhangela phezulu sithi uyazi ndizakuhlanganiselwa kubantu bakowethu ke ngenye imini yozuko yena nenzala iphela bayakuhlanganiswa kwilizwe elingcono akumangalisi ukuba wathi ubhilehamu masithi isiphelo sam sokugqibela sibe njengesakhe thixo ndiyathandaza ukuba uphise ngezintsikelelo phezu kwabazali ke ngoku njengokuba sisiya kubeka izandla phezu kwabo into emangalisa kakhulu nendlela owenza yathobeka ngayo nkosi ukuba thina madoda walo mhlaba sibe nelungelo lokusikelela abantwana abancinane egameni lakho sisazi oku ukuba oko sikucelayo siyakuphiwa njengokuba sisiya kubasikelela wanga uyesu umntu ongabonwa konke lo unamandla onke angema kufutshane asikelela abantwana ngamnye sisabeka izandla zethu phezu kwabo sibanikezela kuye kuba oku sikucela egameni lakhe amen. Umzalwana uGlenn Funk unabantwana abancinane bakhe abathathu abaza kunikezelwa enkosini. Encinane indawo yabucala phaya ngaphesheya kumhlaba wangentla wandithembisa ngalo mntwana bawo zanga intsikelelo zakho zingaphumla phezu kwakhe. Joseph nyana wam ndikunikela kuThixo kwaye banga ubomi bakho bungayintsikelela. Wanga ungangumprofeti Joseph. Lwanga ubabalo lukaThixo lungahlala nawe. Wanga uThixo kayihlo inkosi uYesu Kristu angakusikelela oko. Enze ubomi bakho bube yintsikelelo kwabanye egameni likaYesu Kristu ndiyamsikelela. Amen. Niyabathanda abantwana abancinane. Kho into ethile malunga nabo bafo abancinane athi wonke umama afune ukuba umntwana wakhe asikelelwe ngoku yiloo ndlela uba wethu asezulini ayiyo kuthi bantu badala kusasa nje ufuna ukuba mntu ngamnye kuthi asikelelwe usondeza phambi kwento ethile aze ayinikele nje kuthi ngokunga uthi yiyo leyo ndifuna ukuba usikelelwe mntwana wam akamangalisi ke yena ngoko sinombulelo ngoba wasezulini onobubele onjalo ngoku ekusikelelweni kwentsana ezincinane uyazi bendifunda apha esibhalweni ngenye imini kwenye indawo ngapha kwakwitestamente endala apho into enkulu endakuvuyela ngokuqinisekile ukuyifunda yiyo le kanye apha waze unathaniyeli wathi kudavide yenza konke kusentliziyweni yakho kuba uthixo nawe yabona yenza oko kusentliziyweni yakho kwaye ngamaxesha amaninzi ndifumene loo nto sihlobo esingumkristu ukuba ndithethe izinto ndingazi ukuba ndiyakuthetha loo nto ndize ndifumanise ukuba iyenzeka oko ukuthethayo kwakhe kwathiwa ngaxesha lithile uyesu wehla ephuma entabeni waze wabona umntu awungenanto kuwo ingamagqabi nje kuphela yaye kwakungekho siqamo waze wathi mawungabikho mntu uyakudla kuwe ukusukela ngoku kwaze kwathi ngosuku olulandelayo bedlula abapostile bawubona amagqabi omile wathi khangela indlela owume ngokukhawuleza ngayo umthi. Uyesu wathi yibani nokukholwa kuThixo ukuba nantoni na eniyinqwenelayo xa sukuba nithandaza kholwani ukuba niyayamkela yaye niyakuba nayo kwaye naziphi na izinto enizithethileyo niyakuba nazo ezo nizithethileyo. Yicinge loo nto ow kwaye mhlawumbi namhlanje umoya oyingcwele omkhulu kaThixo umi apha esibingeleleni uthi ke asimelwe kukuba sihonjiswe asifanelanga ukuba nibe yindawo ethile eyenziwe ngocoselelo olukhulu. UYakobo watsala ilitye ngaxesha lithile waqamelelisa intloko yakhe kulo kwaye loo ndawo isaziwa namhlanje njengelitye leqebengwana athi amadoda amakhulu omhlaba abe asalithwala elo litye ajikeleze nalo ukuze okumkani bamiselwe phezu kweli litye ilitye nje liqhelekileyo lakudala lithe ninatya edlelweni. Ibhetele yayiyinqumba nje amatye alele apho elinye phezu kwelinye yaye yayindlu kaThixo indawo yokuhlala. UYakobo wathi le nto asinto yimbi yindlu kaThixo inqumba nje amatye ahleli elinye phezu kwelinye akwenziwa izinto ezinkulu zocoselelo bubulula nje kunye nokholo ukuze ukholwe nanso into ebanga oko nanso into enza kwenzeke ngoku sisazi kuba ixesha liya kumgaga msinya siza kuzama ukuba singanibambi ithuba lide kakhulu sisazi ukuba kushushu ibe inkonzo iqinene ngoku ndiza kuthetha nani nje imizuzu embalwa ngale ntsasa ngengongoma incinane apha enokuthi ndiyathemba ukuba iya kuba luncedo kuni ke ngoku mna phambi kokuba ndimke ekhaya ndibhale izinto zantathu okanye zane ndithe ndiyakulinda ndibone ukuba inkosi iyakuthanda ukuba ndithethe ngayiphi na ndakufika phaa ezantsi ndabhala malunga nesithandathu sezinto ezincinane apha iingongoma ezincinane ndaze ndabhala yanye ndayifaka engxoweni yam ngolu hlobo ndacinga ke ndakufika eqongeni lokushumayela mhlawumbi iyakundixela into emandithethe ngayo ngoku ndisekude njengoba bendinjalo phaa phezulu ngoko nakanjani na ndiza kufunda isibhalo esi inkosi mayisincede sisiqonde isahluko seshumelinesine sikaluka ongcwele masiqale ke malunga nowamatha ivesi yamashumi-amathathu ananye isahluko seshumelinesine sikaluka ongcwele kananjalo ngukuphina ukumkani othi esiya kuhlangana nomnye ukumkani emfazweni angakhe ahlale phantsi kuqala acinge ukuba unakhona enashuminye lamawaka ukuhlangabeza omzelayo enamashumi amabini amawaka ukuba ke akanako uthi mhlawumbi sekude athumele isigidimi acele iindawo zoxolo ngokukwanjalo ngoko wonke umntu kuni ndifuna ukuba uqaphelisise ngoku okokuqala uthe lo ngumzekeliso wathi ngoku kukho ukumkani ozayo yena ke unamashumi abini amawaka amajoni abe lo kumkani eza kuhlangana naye yena ke eneshumi elinye lamawaka lamajoni ke ngoko okuqala uhlala phantsi abuze ukuba sele kulungele na ukuba ngakwazi na ukuyenza loo nto okanye hayi na ulungile ongazishiyo zonke iimpahla zakhe akanakuba ngumfundi wam yabona ngoku yanga inkosi ngongeza intsikelelo yayo kweli lizwi ngoku masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje bawethu wasezulwini wena ungulowo wazi zonke izinto ube ungakhethi ubuntu bamntu kuba uyintona umntu le nto umkhathaleleyo wamenza umntu kwaye ufana nje nentyatyambo yasedlelweni namhlanje intle ngomso isikiwe yawiswa yaphoselwa eziko aze anyibilike aphele ndiyakuthandaza thixo ukuba ube nenceba kuthi namhlanje usenze sonke ngabanye sithabathe ukuyila namhlanje silapha njengakwindlu yezilungiso silapha ukuze sifunde sazi siphile njani na makuphumeke kwilizwi lakho namhlanje owu thixo okunaphakade abaninzi babantwana bakho bahlanganisene apha abaninzi kubo ke babe ngabantwana bakho iminyaka emininzi kodwa kunjalo sisonke sibuyela endlwini kathixo ukuza kufunda sazi mna ke sitaka sakho ndinqwenela ukwazi ngakumbi ngawe yaye ndiyathandaza ukuba uzise impefumlelo yevangeli phezu kwethu phezu kwesitaka sakho nokuba ubukho bakho nokuphefumlelwa kwethu kuso sonke esakhiwo bekukhulu kakhulu namhlanje ukuze simke entliziyweni zethu sinqwenela ukuba sibe ngabakhonzi bakho ngokungcono ukuze kube inzuzo kuthi ukuba lapha owu thixo nenceba siphe ezintsikelelo egameni likayesu unyana wakho amen ngoku yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo elizwini njengoko silifunda ndifuna ukuthabatha umongo-ntetho ngale ntsasa wokuba imimoya elukuhlayo okanye ilizwi likathixo ngoku ingongoma gxebe engakuqhelekanga kodwa njengokuba kulapha emnqubeni kube ngokuhlwa kolwesithathu opheleleyo kusasa ngecawa epheleleyo bendithetha ngentlokoma encinane yevangeli ke ngokuhlwa kolwesithathu opheleleyo ndandishumayela ngomfazi owayenecwecwe ephezu kwentloko yakhe okanye walahlekwa yenye ingqekembe yemali wabeke tshayela indlu ezama ukuyifumana phambi kokuba umyeni wakhe afike saze safumanisa ukuba lo mfazi yayiluhlobo lomfazi wasempuma yena ke emele ibandla yaye ibhanti lomtshato lalikade linganxitywa emnweni lalinxitywa linqamleze intloko linengqekembe ezilithoba zisilivere kulo Aze athi umfazi wakubale enyukazi babethabatha ingqekembe ibenye yesilver babonise kuba ubele enyukazi. Konke lo mfazi wayelahlekelwe yenye yezo ngqekembe engelo enyukazi. Kodwa umyeni wakhe wayengekho wayezama ke ukufumana lo ngqekembe ukuze ayibuyisele kwakwicwecwe lakhe kuba ekufikeni komyeni wayeyakwazi ukuba ebebanjwe ubuye enyukazi. Loo nto ke ibiyakuthi iqhekeze ikhaya lokunjalo. Ndaze loo nto ndayibhekiselela ngemizuzwana embalwa kwibandla. Lilahlekelwe zizinto ezininzi ezibalulekileyo yaye lixesha lokuba afike ubawo ngoko simele ukuzizingela. Ngoku ndisazi ukuba ebandleni nakumnquba wethu yaye ndifuna ukuthetha ngemimoya elukuhlayo, nto leyo iyakunikwa isihloko esithi ukufunda inzululwazi ngedemoni. Niva into eninzi malunga nedemoni ngale mihla, kodwa uve kancinane ngokuba zingagxothwa njani na. Sisonke siyazi ukuba zikho iidemoni, kodwa into elandelayo yeyokuba kungahlukana njani na naloo nto. Ke kubekho ekuthe ngoba balo lukaThixo ndanethuba elininzi lokusunduza ezi zinto zibizwa ngokuba ziidemoni. Ndize ndihlangane nazo eqongeni nasekuhambeni kwemihla ngemihla, kwaye kuba ndingathanda ukukhangela esibhalweni ngale ntsasa ndifumanise ukuba ziyintoni na kanye ezo zinto. Ngoku siye sabhekiselela loo nto kwinkonzo yempiliso, sibhekiselela njalo kwicala lempiliso. Umhlaza, ithumba elihlumayo, ukudumba kwenyama emehlweni, isifo sephepha, zonke ezo zinto ayizo zinto zasenyameni, zizinto ezingaphezu kwamandla endalo kwaye ziidemoni. Isibhalo siyingqina ngokucacileyo loo nto, kodwa ezo dimoni zisenyameni, zingamathumba ahlumayo anjengomhlaza anobomi kuwo, yaye ke ubomi baloo nto yidemoni. Ukukhula kwenyama ezidumbayo emehlweni, ukusasazeka kwesifo sephepha nezinye izifo ziidemoni. Koke sikwimoya senyameni. Ngoku ngale ntsasa siza kuthetha ngeedemoni ezikwimoyo komoya emphefumlweni. Sisemphefumlweni kwanjengokuba zikho enyameni. Kwaye sinyanzelekile ukuba sivume ukuba siyazibona emizimbeni yabantu ezinjengemihlaza nezifo ezahlukeneyo ezikumzimba womntu. Akutshanje nkqunomhlaza ubabazwe njengesifo sesigaba sesine ukuba yinto kwesinye isigaba semo. Ngokuqinisekileyo ukufunda inzululwazi ngeedemoni, zonke isifo sisifo esikwisigaba semo sesine ukuqala kwaso. Ngoku ke ngoku umhlaza osemzimbeni okanye umhlaza osemphefumlweni, idemoni ingangena nakwiphina indawo. Ngoku kukho ngamaxesha amaninzi nabantu abaninzi abaneengcinga ezilungileyo zokuba nabantu abalungileyo abazamayo ngamaxesha amaninzi ukuxhomeka kwimfundo yezakwalizwi encinane abanayo okanye into ethile abathi bayifundiswa kusukela bengabantwana baze babe besafumanisa loo nto kubuntu babo emazantsi emphefumlweni wabo ukuba basenento ethile engalunganga. Nina abaninzi abalapha ngale ntsasa ngaphandle kwamathandabuzo nokubani wafumana ehlanganisene phina amaKristu, uya kufumana abantu abanayo loo mimoya kubo ukubabona ayinqweneleki, abayifuni. Bathi, oh, kuba nje bendinokuyeka ukuxoka, ukuba nje bendinokuyeka ukuba nenkanuko, ukuba nje bendinokuyeka oku okanye okuya. Ngoku ezo ziidemoni. Ke ngoku ziza kwimoyo yokukhonza ngamaxesha amaninzi. Ngenxa yokuba isisikolo secawe lixesha lokufundisa, ngoku masikhangele kule nto. Ngoku ziza zikwimoyo yokukhonza ngamaxesha amaninzi. Ngoku esibhalweni ngaxesha lithile kwakukho indoda eyayinegama elinguye Yehoshafati, indoda ekhonzayo, yaze yawela yaya komnye ukumkani owayengukumkani wakwaSirayeli. Yena ke uYehoshafati engukumkani wakwaJuda wehla ke waya kwaHabhu kumkani wakwaSirayeli, babophelela ke kunye baze benza umdibaniso omnye nomnye ukuba baye kulwa eRamoti yaseGiliyadi. Bayenza ke loo nto ngaphandle kokuthandaza kuqala. Oh, ukuba abantu bebenokuqaphela nje. Kungoko ndize apha ngale ntsasa ndacela ukuba nindikhumbule njengoba ndisiya phesha kolwandle nje. Kuyo yonke into thandaza. Kukho umntu owezayo ngenye imini kum wathi, mzalwana uBranham, ucinga ukuba akulunganga ukwenza into ethile-thile? Ndathi, kutheni ubuza nje malunga naloo nto? Yabona, ukuba kukho umbuzo engqondweni yakho, yeke musa ukuyenza konke, hlala nje naloo nto. Awuqalisa nantoni na kwaye kuba kukho umbuzo malunga nokuba into elungileyo na okanye engalunganga. Hlalela kude kuyo, musa ungena kuyo konke, uyakwazi ke ngoko ukuba wenza okulungileyo. Ngoku zonke izinto zimelwe kukucetywa ngomthandazo kuqala. Funani kuqala ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe yaye zonke ezi zinto ziyakongezelelwa. Ndiqiniseke kakhulu kusasa nje ukuba amadoda nabafazi angangena nje kwimoya yokuba emiphefumlweni yawo ukucinga kwawo indlela abazithatha ngayo izinto iya kuba egqibeleleyo ebusweni bukaThixo angalelinye lawona mabandla anamandla akhe akho. Khangela okwemizuzwana embalwa kwezasenyameni. Ngoku thina sinayo amaxesha amaninzi sibe nayo iminyaka sinento esibiza ngokuba isibambisi buxoki. Ungasifaka esihlahleni kuwe usibeke sinqamleze entloko kuba ungangena ke apho uzama ukwenza konke onako wenze isandi sobuxoki esifana nenyaniso kwaye siya kubonisa ukuba uphosisile ngalo lonke ixesha ngokuba umntu akazange enzelwe ukuba axoke. Ukuxoka kunobuqhinga yinto elukhuni into engcolileyo. Kungcono ukuba ndibe kunye nenxila nangawuphina umhla kunexoki yabona ixoki. Kwaye umzimba wakho awuzange wenzelwe ukuxoka. Akunamsebenzi noba usesonini kangakana na usengunyana owileyo kaThixo. Oyena mntu ungumoni kwesixeko namhlanje uThixo akazange akumisele ukuba ube ngumoni. Wayefuna ukuba ube ngunyana okanye intombi yakhe wenziwe ngokuyila kwakhe buqu. Kodwa sisono esikwenze wenza into enjalo. Kwaye akunamsebenzi noba uzama kangakana na ukulinganisa nokuzama ukwenza ubuxoki ukhangeleke buyinyaniso. Banesixhobo senzululwazi esiqondakalisa ukuba asiyonyaniso leyo. Ungayithetha ngako konke ukunyaniseka ufuna ukwenza ngako. Kodwa siyakusoloko sibetha ngokuthi uphosisile. Ngokuba kukho ingqondo yangaphantsi ezantsi emntwini. Kwaye loo ngqondo yangaphantsi iyazi ukuba iphi na inyaniso. Kwaye noba uthetha ntoni apha ngaphandle, laa ngqondo isitheleyo iyazi ukuba loo nto bubuxoki. Kuba yaye siyakuhlala sibetha ngokuphuma kwingqondo esitheleyo. Ngoko ukuba indoda okanye umfazi inganokuthabatha iingcinga zayo nobungqina babo nobomi babo bungqamane kangako noThixo. Amen. Ngoko kude ijelo likamoya oyingcwele libe linye ngokugqibeleleyo noThixo kungenzeka ntoni ukuba indoda nomfazi bangakhe bangene emgceni apho baya kuba nenkululeko ephuma entliziyweni yabo benokholo olusuka kwingaphakathi. Abantu abaninzi beza esigukweni kuba bathandazelwe benokholo olulwelwengqondo. Bayazivuma izono zabo bajoyine inkonzo ngokholo lwasengqondweni. Bayakholwa engqondweni yabo bakholwa kuloo nto ngenxa yokuba beyivile. Bayakholwa ngenxa yokuba besazi ukuba ngumthetho ongcono. Kodwa isiloo nto uThixo akhangela kuyo akakhangeli kukholo lwakho lwasengqondweni. Ukhangela entliziyweni apho ngaphakathi uThixo. Kwaye xa luphuma entliziyweni zonke izinto zinokwenzeka ngoku. Uvumo lwakho luhlangana nobomi bakho, ubomi bakho bukhwaza njengoba lunjalo uvumo lwakho. Kodwa xa uvumo lwakho luthetha enye into buze ubomi buphile enye, ikhona into enye engalunganga ndaweni ithile. Kungenxa yokuba unokholo lwasengqondweni, awunakholo olusuka entliziyweni yakho. Ize ibonakalise ngaphandle apha kukwazi uThixo kodwa ngaphakathi apha yidemoni ethandabuzayo. Ndiyakholwa kwimpiliso engcwele kodwa asiyo yam, yabona? Kunokuba njalo kodwa andikholwa kuloo nto. Niyayifumana? Ngaphandle uthi ewe, ngaphakathi isazela sakho sithi hayi. Laa nto inyenzululwazi ngayiqondakalalisa ukuba loo nto ibingeyonyaniso, iyiqondakalalisa. Qaphela xa abakumkani ngaphambi koba baqalise bamelwe kukuba babebe ngaphambi koba uYehoshafati abewenza umanyano lwakhe noHabi. Ngewayethe kuqala masithandaze sibone ukuba into na intando yenkosi. Ndinike umshumayeli, ndinike umKristu, ndinike umama wasekhaya ongumKristu. Ndinike umlimi okanye umsebenzi wasefektri oya kubeka uThixo kuqala kwinto yonke. Ndiyakubonisa indoda eyakwanempumelelo ngaphandle kwayo yonke into omtyholo anokutyibeka phezu kwayo. Ifuna uThixo kuqala. Kufuneka sibe nayo kuqala kodwa abazange bayenze loo nto. Babegutyungelwe lilifu ngenxa yokuba uAhabi wayenobukumkani obukhazini bayo kwaye wayenze izinto ezininzi kakhulu enamaziko akhe amakhulu okunyibilikisa igolide yakhe nesilveri yakhe enkulu indoda enempumelelo ukanti wayengongakholwayo wayenako apho olukhoyo ehlabathi namhlanje nako apho imelika imikhona namhlanje nako apho amabandla imikhona namhlanje sakhe zona zingcono iinkonzo zakhe zakhiwa sibe nezona zifundiswa zilungisiweyo zingcono kwesakhe sanazo sifundise yona mfundo ingcono ezakwalizwi njalo njalo saze safunda ukucula njengengelosi kodwa ukanti kukho ubuthathaka kwindawo ethile kukho ubuthathaka obukhoyo ngokuba balandele imfundiso yomntu nemimoya elukuhlayo endaweni yokubuyela kwilizwi likathixo bazama ukwenza izinto zifundiswa kwehlabathi bazame ukubeka izibane ezikhanyayo phezu kwayo njengehollywood apha ngenye imini ihlelo elidumileyo eliyi-full gospel yodidi ekansas city okanye uxolo edenver kwingqungquthela lakha inkonzo yezigidi sedola abe amawaka abaseki bamabandla elindele amashumi amahlanu esenti aphuma kwakwelo hlelo linye ukuze athabathe ivangela ekwingenza kuba hedeni into esiyisweleyo namhlanje imvuselelo ecinga ngabaseki mabandla ethunyelwe nguthixo ezelwe ngumoya oyingcwele eyakuba nokuzondelela kukathixo ukuba ityhale iyakungena emahlathini phaa ngaphesheya yenzele uthixo into endaweni yokwakha ezinkulu iinkonzo ezintle izame ukogqitha umelwane kungcono ndikhonzele imishini kwindawo etshayelweyo okanye ebharini ndibe nenkululeko yomoya oyingcwele nothando lukathixo luvutha ngenene ezintliziyweni kunokuhlala kwisakhiwo sesona sikhulu sinaso ehlabathini ndize ndixinaniselwe zimfundiso zabantu nemigaqo esikusweleyo namhlanje imvuselelo eshukumisayo sibuyele kwinyaniso sibuyele kwilizwi lukathixo kwakhona ngoku ekuphumeni kwabo apho kwaye kwakusemva kwethutyana apho uyehoshafati wathi waba wabuyela ezingqondweni wathi ekungeke masithethe nenkosi ngale nto wathi kulungile uhabi watsho waze wathumela ezantsi wafumana ikhulu amakhulu amane abashumayela baqeqeshwe ngokukho waze wabenyusa wabasaapho wathi abo bonke ngabaprofethayo baza bangena ekucengcelezeni kwabo ke baqalisa ke ukukhwaza baza bathi ewe nyuka unoxolo inkosi inawe waze kwathi emva kwaloo makhulumane okunika ubungqina bokuba bamelwe kukunyuka benoxolo ukanti uyehoshafati wayesazi niyayifumana yabona emazantsi kulaa ntliziyo yalaa ndoda elilungisa kwakukho into ethile eyixelelayo apho kuba kwakukho into eqhumayo ndaweni ithile kwakukho into ephosakeleyo uahabi wathi ngoku sinamakhulu apha kwaye ngamxhelomnye ngamnye kubo uthi hamba inkosi inawe kodwa uyehoshafati wathi ingaba usenaye na omnye wathi ke sisaswele ntoni ngomnye ngaphezulu emva kokuba sifumene amakhulu amane awona madoda afundiswe ngokungcono kwelizwe wonke athi hamba yayinto eyengqondo leyo kodwa emazantsi entliziyweni kayehoshafati wayesazi uba kwakukho into ethile ephosakeleyo ngoku wathi sinaye omnye ngumikhaya kodwa ndimthiyile wathi uhlala ethetha into engcolileyo okanye ecaleni ngeli thuba kungekho nto ifuna ukuba yenze njalo kwaye uzinyathele iinkonzo zethu nayo yonke into wathi ndimthiyile wathi yani mfumane sibone ukuba uyakuthini na yena wathi akunyuka umikhaya wathi bathi ngokukhangela uze uthethe into enye nale abanye bayithethileyo bebonke wathi kuphela nantsi ndiyakuthetha kuphela oko uthixo akuthethayo amen akunamsebenzi noba profeti benu bathini na nokuba leyithini na nokuba inkonzo yenu ithini na nokuba bangathini na bona ndiyakuthetha oko akuthetha uthixo uthixo ubeke emilebeni yam kwaye ndiyakuthetha oko akuthethayo into esiswele yona namhlanje ngabanye oomikhaya abayakuthetha oko uthixo akuthethileyo qaphela ngoko bamnyusela apho waze wathi ndinikeni ungokuhlwanje ngoko ngobo busuku inkosi yahlangana naye waze wabuya ngentsaselandilayo xa ukumkani wabini babehlele esangweni wathi nyukani wathi nyukani kodwa wathi ndimbone uisrayeli enjengezimvu zichithakele ezingenamalusi ngoko lo mshumayeli mnye enxibe wonke wenyuka umonqoza emlonyeni wathi udlule ngayiphi na indlela umoya kathixo kumkeni kwawo kum wathi uyakufumanisa ekubuyeni kwakho ewe wathi phulaphula apha wathi singabakhonzi bakathixo singamakhulu amane wena ke umnye kodwa umikhaya wathi ndiyakuxelela ukuba iyiphi na ingxaki yakho amen. wathi ndibone umbono amen wathi yaye bendibone uThixo ehlele etroneni yakhe ndibone umkhosi wasezulwini umi umngqongile kwaye siyazi uba ilizwi likaThixo eliphethe iziqalekiso phezu kwale ndoda ngendlela eyenze awunakuyisikelela into ayiqalekiseyo uThixo engenako nomtyholo ukuqalekisa oko akusikeleleyo uThixo yindima yomntu ngamnye ungenamsebenzi noba uluhlwempu kangakanani na okanye akanangqondo kangakanani na akafundanga kangakanani na ungenamfundo kangakanani na oko akusikeleleyo uThixo kusikelelekile oko akuqalekisileyo uThixo kuqalekisiwe ukwazi ukwahlula phakathi kokulungileyo nokubi umikaya wayesazi ngokuphandle kokucacileyo ukuba yayingeyonkosi leyo yayikunye nawo bashumayeli ke yayintoni ingxaki yobashumayeli qaphela oko bakwenzayo babenxibe ngokona kungcono babondliwe ngokona kungcono babehlanganisene kwimbutho yabo nakwizinto ezinjalo nakumanyano lwabo bade bafikelela ekubeni kungabikho nto yimbi bayaziyo ngaphandle kwemfundo yaweza kwalizwi kwaye ibhayibhile itshilo ukuthi umikaya xa wayekhangele kulo mbono wathi uThixo uthe bana esinokumfumana aye phaya lukuhle uAhabi waze umoya oxokayo wathi ndiya kuhla ndimlukuhle uAhabi ngabo bashumayeli ndimenze uAhabi ehle aye apho ukuze kuzaliseke ilizwi likaThixo ngoku namhlanje abantu abaninzi kakhulu bayaphulaphula ngoku sisikolo secawe ndiyasithanda khangela baninzi kakhulu abantu baphulaphula imimoya elukuhlayo endaweni yokuthabatha ilizwi likaThixo imimoya isehlabathini izidemoni iyaphuma ingene kwindawo ngendawo ize ingene phakathi kwamadoda abalungiseleli ingena phakathi kwamalungu ebandla ingena phakathi kwabantu abalungileyo ize ibenze bafikelele kurheceni nje baze bathethe izinto benze izinto bafundise izinto benze izinto ezichaseneyo nelizwi likaThixo namhlanje abalungiseleli bamabandla abo bavumela abantu babo ukuba badlale amakhasi ezinkonzweni abaninzi babo ngoku asibabukatolika bodwa baninzi abenkonzo kamoya abayenzayo loo nto into abazama ukuyenza kukumisela enye into endaweni yenye bazama ukuthabatha icebo elithile elitsha bazama ukuthabatha imfundo ukuze ithabathe indawo kamoya ingcwele awunakuze kube nakuyenza loo nto akunamsebenzi noba loo ndoda yena uyifundiswe kangakanani na ndicinga uba into elungileyo ukuba ibe yifundile kodwa ukuba inawo umoya ingcwele idibanise naloo nto imfundo yeyo ayisayiwinceda nto imfundo ayingeke ithabathe indawo yenkokelo kamoya oyingcwele amen qaphela bona endaweni yale nto bazame ukuthabatha ukubamba isandla endaweni yamava akudala isesikade sinawo namhlanje ibandla libelelale mihla bayenyuka baze babambe isandla sabo sokunene sokudlelane kube kuphantse ibe yiloo ndlela kuphela abenza ngayo kodwa loo nto ayisayi kuyithabatha indawo yesitulo sakudala sabazimu apho abona babizelwa khona balungise kuthixo kunjalo namhlanje bazama ukuthabatha indawo yesishumi sikathixo bazama ukwamkela into yenye bazama ukuyenza ibe into eyahlukileyo bayakuhla baye kwimidlalo yokudlala ngemali ezinkonzweni badlale amaqashiso ngemali ukudlala amaqashiso ngemali akusayi kuze kuyithabathe indawo yesishumi sikathixo izidlo zangokuhlwa ukuthengisa ingubo iipikiniki zokunyusa imali zokuhlawula amatyala athile oko akusayi kuyithabatha indawo yesishumi nomnikelo kathixo mnaphakathi akusayi kuyenza loo nto kodwa nakuba kunjalo sizama ukwenza oko yintoni na yimimoya elukuhlayo isihla izama ukumisela enye into endaweni elizwi likathixo akananto elimelayo ilizwi lakhe uthixo lingunaphakade ngokungenasiphelo uthixo akananto imiswa endaweni yokholo ukholo alunanto inokulimela ithemba alinakuze lithabathe indawo yokholo ukholo lulodwa lumi lodwa alinakuze lithabathe indawo ithemba alingeke liyithabathe indawo yokholo ithemba yinto ephathekayo ngezinto ezithenjiweyo ubungqina bezinto ezingabonwayo okanye ukholo lunjalo gxebe yabona ithemba yenye into ukholo yenye ithemba lithembile malunga naloo nto ukholo selunayo olunye olu lukholo lwengqondo luze olunye lube sisityhilelo esithe ngqo esivela kuthixo alunakuze luyithabathe indawo yalo siyazama kodwa senza zonke ezinye ezi zinto zimeleyo sizama ukwakha iinkonzo ezinkulu endaweni yokuthumela abasekumabandla yenye into emele enye leyo uYesu akazange amisele umuntu kuba akhe enkonzo ayizange imiselo lonto eBhayibheleni sithe samisa amaziko emfundo bayenza lonto yathabatha indawo yokusekwa kwamabandla thina uYesu akazange asixele kuba sakhe amaziko emfundo ewonke kalungile imfundo sizame yona kuba ithabathe indawo ayinakuze yenze loo nto umyalelo kaYesu yayingoku uba hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuso sonke isidalwa ukulungisela ixesha lesiphelo ngoke zonke izinto ezibambeleyo sinazo azinakuze zithabathe indawo yento eyinene ngenye imini ndake ndanamava into ebambeleyo ndandiqala ukuqanjelwa lizinyo kwafuneka ndilikhuphe ngale ntsasa ndinezinyo lobuxoki elihleli kuloo ndawo kunzima nokuba ndithethe alinakuze liyithabathe indawo yelenene hayi mhlekazi Oh bethu ungayithabatha indoda uyinxibise uyenze ngomthi ithokwe nokuba intona ufuna ukwenza ngayo uyilungise kangako ayinazi mvokuyo ayinasazela ayinakuzeyithabathe indawo yona ayiphina indoda yenene kungena kuze nokuguquka kobuxoki okunyukayo ukuthi ndijoyine icawe ndiza kuzama ukwenza ngomngcono akunakuze kuthabathe indawo yenguquko yenene yakudala ethunyelwe nguthixo kamoya oyingcwele okwenza indoda ibeyahlukile entliziyweni yayo akunakuyenza loo nto ngokuba kukho bomi kuko akukho nto inokuyinika ubomi apha kungekudala kwithuba elidlulileyo ndabona umzobi obalulekileyo owathi wezisa umfanekiso oqingqiweyo ngekuba ndithetha wona owenza loo mfanekiso kamoses andikhumbuli igama lakhe ngoku ngumzobi womgrike loo nto yamthabatha ubomi bakhe bonke waze wathi akugqiba apho ke wayecinga uba ugqibelele kangako wavuya kakhulu ngenxa loo mfanekiso oqingqiweyo kamoses wathi wawubetha edolweni wathi thetha moses wakhangeleka uyinene kangako wawufuzisele ugqibele kangangokuba wakhangeleka njengomoses kangako ngokwengcinga yakhe wathi wawubetha ngehamile ukuzama ukwenza uvelwe oko kufaka kwingqondo yebandla nokuba umisela enye into ngenye kangakanani na lingakanani na kuba likhulu ibandla onalo niwacula kamnandi kangakanani na amaculo enu linxiba ngoku kangakanani na ibandla lenu kukangakanani na oku onako okuya kungenjalo okunye ungabetha ucofe nokuba yeyiphina loo nto ayinakuthabatha indawo yobomi ade ukristu ehle ekwimoya kamoya ingcwele angene kwelo bandla alinika amava amatsha okuzalwa ngokutsha loo nto ayinakuthabatha indawo yelizwi likathixo ilizwi likathixo limi lodwa umikaya wayenelizwi wayesazi uba wayenelizwi wayenelizwi elibhalweyo waze wanalo ngombono kananjalo wayesazi uba uthixo utheni na elizwini lakhe wayesazi uba uthixo wathini nangombono zombini ezo zinto zahlangana wathi ke ukuba yayiyinyaniso ngoke wayengoyiki kodwa lo moya ulukuhlayo ukhangele uba wenze ntona namhlanje ukwenza amalungu angaphezulu ebandla ukwenza amalungu enkonzo angcono kukuyekelela kuyo yonke imfundiso yakudala kamoya oyingcwele uvumele amadoda ukuba abe neepatizo lonwabo enye nenye baphume bayongena kumagumbi angaphantsi apho ayakudlala khona imidlalo loo nto ayinakumiselwa endaweni yegumbi eliphezulu apho bebathandazela khona umoya oyingcwele uvumele abafazi babahlangane benze iziqhulo nezinto ezinjalo babe nombolo omninzi ongenamsebenzi loo nto ayinakuze ithabathe indawo yenkonzo yomthandazo abafazi indlela abaphuma ngayo phandle banxibe namhlanje lihlazo ndikhe ndeva into ethi ibisenziwa ngumzali uneville esithi abantu basemmelika abalusizi wathi bazithumele phesha kolwandle zonke iimpahla zabo injalo loo nto bahambe bejikeleza ngeempahla zabo zangaphantsi bona injalo loo nto kunoba banikezele ngazo baseki mabandla ngoba abaseki mabandla abantu kwakunye nabahedeni kwelinye ilizwe ayazinxiba abantu bahamba ngaphandle kwazo ukhangeleka ngathi bayayithanda loo nto ndiyakuxelela kukho into ethile egqwethweyo apho yaye loo nto kukushunyelwa kwevangeli yenkosi uYesu Kristu ziidemoni ezinihluba impahla akuzange kubekho umntu umbi ebhayibhileni owakhe warhazula impahla yakhe wazihluba ngaphandle kwalaa ndoda ingenwe zidemoni kwaye izayikwimo ebuphola namhlanje ngokungathi into yasekuhlaleni ngokungathi ilungile ngokungathi into eyamkelekileyo ukuba imozulu epholileyo kwaye kuyakwenzeka ukuba ube uphole xa uthe wakhula impahla yakho amadoda anyuka esihla eziyadini abe kwesiqingatha sokuba zenabafazi ngokunjalo kuba niye kubeni kungabi sabakho mbeko engaphezu kokuba injalo kwizinja omnye ukuhlonipha omnye yintoni ingxaki andizami ukunikhathaza ndizama nje ukunixelela ukuba oko kungenwa zidemoni yaye nizama ukuphulaphula imimoya elukuhlayo enixelela ukuba loo nto ilungile kodwa bubuxoki obo ukhozo lwengqolowa luyakuvelisa ingqolowa kuphela ukuba ungumKristu awusayi kuyenza loo nto awunakuyenza nje konke unokhololo lwengqondo uze uthi mzana uBranham ndiyakholwa kwibhayibhile ubomi bakho buchaza ukuba ukholwa amen imimoya elukuhlayo ichasa ilizwi likaThixo wayesazi uba wayemiphi na uMikhaya wayesazi wayenelizwi likaThixo wayeyindoda engadumanga kakhulu akukho mntu wayemthanda ngoba wayexela inyaniso nakubeni babebathanda abanye abashumayeli aba ngoku yenye into eyenzekileyo leyo ndiyakholwa yaye ndicinga ukuba nayiphina indoda enamava okuba kunye nothixo okanye umfazi unyanzelekile ukuba abe nobuphathuphathu okuncinane ndiyakholwa nje iloo nto injalo loo nto kodwa uyazi intoni bathe bathabatha ukuba phathuphathu endaweni yobhaptizo lukamoya oyingcwele benza nje ingxolo eninzi kubeke kungekho nto phila ngokungcwele kangangaloo ndlela uphila ngokunengxolo ngayo uya kuba uyalungisa ke imihlali ilungile ngenene ingqeqesho yomzimba inceda kancinane kodwa imimoya elukuhlayo ingene ngaphaya kwiqela labangcwele yazi yabenza ukuba baphume nje ngoba bekwazi ukukhwaza okanye ngoba bekwazi ukuxhenza ngoba bekwazi ukwenza ukuvakalelwa ngokwasemzimbeni laa mfo mdala phaa ezantsi inkokeli yabo bonke abaprofethi abashumayeli babeqinisekile ukuba wayenyanisile wathi wazenzela iimpondo ezimbini waxhentsa ejikeleza waza wenza isidubedube esikhulwana wayeza kutyhala omnye lowawo umkhosi wamasiriya uphume kwelo lizwe kodwa yayibubuxoki obo ilizwi likathixo lalithethe into eyahlukileyo amen yabona usenokuba nemihlali ngokulungileyo uba unohlobo lululo lwento okuqhubayo uhlobo lululo lwemihlali oluqhuba oko kuvakalelwa kwakho udavide waxhentsa phambi kwenkosi yaze inkosikazi yakhe yamhleka uthixo ke wakhangela phantsi esezulwini wathi davide uyindoda engantliziyo yam buqu kodwa wayeqhutywa into eyinyaniso ubomi bakhe babulungile ngaphaya kwaloo nto ngoko into yokuba nje sibe nemihlali ayithethi ukuba sisindisiwe ngenxa yokuba sinebandla oko akuthethi ukuba sisindisiwe musa ukholelwa kuloo mimoya ilukuhlayo umoya wenene kathixo ilizwi lenene likathixo liyinyaniso kathixo eliyimbewu kathixo eyakuvelisa uthixo kubomi bakho ube nobuthixo ube yingcwele ube ngongcwele phakathi kwanto abaninzi fumanisa ukuba xa kukho imihlali nezinto ezinjalo kungena ubuphologolo nokuhleba nazo zonke iintlobo zezinto zokungabi nathixo mzalwana loo nto ityhefu ebandleni ngamandla eedemoni umoya wabandoda nabafazi othi ungene omnye komnye uzame ukuzibonakalisa uthi oku akulunganga kube oku kungalunganga noku yakulunganga ukuba unokuthi uncumbe ithoba eshumini uyakufumanisa ukuba ikwanguloo mntu owenza isiphithiphithi ongalunganga amen uthixo uyithile impixwano phakathi kwabazalwana yiba nentlonipho yiba ngcwele thanda uthixo umenga kuye yaye oko nje usazi ukuba ubomi bakho bukholekile kwibhayibhile ngobunyulu bentliziyo ngobunyulu bengcinga uthando kumzalwana wakho uzama konke onako kwakha ubukumkani bukathixo uzenza ezo zinto umnxiba ngokuko uphila ngokulungileyo uthetha ngendlela eyiyo usiya kwiindawo ezilungileyo ngoke unganayo yonke imihlali ofuna ukuba nayo kwaye wonke umntu uyakukholwa yiloo nto uyesu wathi nityiwa ehlabathi nina ukuba ityiwa ithe yalahlekelwa sisongo sayo ukusukela ngoko ayisalunganga iya kulahlelwa phandle inyathele phantsi kwenyawo ngabantu ukuba niyityuwa nje kodwa ayilunganga loo nto kodwa ukuba ninesongo kuloo nto yiba ityuwa lize ihlabathi lona linxanwe yiba nesongo setyuwa bona ke bayakunxana ow bethu imimoya elukuhlayo iphumile iidemoni zizifihlile khangela sikumhla wokugqibela sikwixesha lesiphelo ihlabathi selimalunga nokuba lisondele kwintloko yalo njengethumba elibuhlungu kwindawo ethile eliza kugqabhuka ngolunye lwezintsuku uze umbindi uxhume uphume kulo libele lingcolileyo akukho mafutha akuthambisa anokuphilisa bayalile incindi yegazi bakwalile ukunyanga ukuba ungakho ithumba elikhulu apho ukuze ke ungathabathi yeza lakunyanga ukudumba okanye into ethile yokulikhupha okanye yenye liyakuhlala linyuka njalo lide ligqabhuke nantso into eyenziwe lihlabathi liqalise kungekudala kwithuba elidluleyo ukuyekelela baphumele kucala ngenxa umbono othile obalulekileyo imimoya yobuxoki ingene yaqalisa ukuxelela abantu oko okuya okanye okunye sithe saqhekeka sangamakhulu alithoba nento emvaba ezahlukeneyo nganye kuzo inembono eyahlukileyo bathi thina sikholelwa oku umiswe kuloo ndawo nantso kuphela into esiyikholelwayo abanako uvulela umoya oyingcwele ungene abavuli ndlela kuwo uthixo wenexela labantu elikhwazayo waze wonke umntu kwanyanzeleka bakhwaze babantu abakwazi ukuthetha ngelwimi waze wonke umntu kwanyanzeleka ukubathethe ngelwimi baba nabanje kwade kwaba intoni ngokupheleleyo yakungcoliseka ngebi moyela ukuhlayo ilukuhla abantu babenze ukuvakalelwa ngelithuba kungekho thixo kulonto konke baze ke baphume baphile naluphina uhlobo abanqwenela ukuluphila balubize ke ngoba bubuKristu ihlabathi ke liyahlala likhangele lithi ke khangela phaya ngilunge kanye njengoba benjalo njengoba ndanditshilo ngobunye busuku malunga nehagu ngokubhekisele kumoni awunako ukugxeka umoni ungumoni Musa ukuzama umhlaziya Musa ukuzama umxela oku okuya okanye okunye ungumoni indawo yokuqala uyihagu indawo yokuqala akakwazi umahluko ukuba uya kwibhanyabhanya aze aye ngecawe aze aye kwimidlalo yebhola enze zonke izinto ungumoni indawo yokuqala imvelo yakhe ifane yehagu yakho endala ifaka impumulo phantsi kwenqumba yomgquba idle zonke iinkozo ezikona yonke into ke yona ihagu awunakuyigxeka ihagu Kuyiloo ndlela ke ngaboni kodwa xa uhamba uzibiza ngokuba ngumKristu uze ufake impumulo kunye neyayo ngoko awungcono kunoba injalo ngoko umbinga kumbi phuma phakathi kwaloo nto ziyeke zidlule ezehlabathi yeka kudlule mayibe nguthixo yeka kudlule uyeka kudlule njani abanye abantu bamangaliswa namhlanje bathi ke mzana uBranham uyeka njani kudlule ndiyazi banive into eninzi yemfundo yeza kwalisa malunga naloo nto uyeka kudlule Abantu abaninzi basebenza nje bade babile bezama ukuyeka kudlule. Baninzi abantu bafika bathi benza kuzela amashumi amane entsuku ukuze ndikwazi ukuba nento endiyenzayo. Awuswele nzila yamashumi amane entsuku, uswele ukuyeka kwehlabathi kudlule. Nazo zonke izinto zomtyhoni, uthabathe elizwi likaThixo ulifake entliziyweni yakho. Umelwe ukuyifundisa ukuba yenziwa njani naloo nto. Awuyenzi ngokuqhuma unyuke usihla ungayenzi nakwinzela yamashumi amane entsuku uyenza ngokunikezela inhliziyo yokuthixo namandla onke njengosana oluncinane ndiqaphela olwasana lwam luncinane luphaya emva unina ezama ukulinxibisa ibhatyana yalo kusasa nje lona belifuna ukufaka ingalo yalo emkhonweni belingakwazi ukuyifaka apho alazi ukuba ifakwa njani na umele kuyikhokela ingalo yalo encinane uyafuna ingenza ingalo yalo apho kodwa ibetha nje emacaleni kuwo alufumani umkhono luyazi ukuba alukho emkhonweni Kwangokunjalo ukwazi kwakho ukuba ulunganga kuThixo xa usahleba uxoka usenza yonke into awunakuba ulungile kuThixo andikhathali nokuba zingaphi na iinkonzo ongowazo ungadanga umphefumlo wakho ube uguqukile mzalwana loo nto yeyodidilwa kudala kodwa loo nto iyakubilisa ifake isuphi kumphefumlo wakho kunjalo luzama ukufaka ingalo yalo phakathi lumelwe kukuba kubekho umntu othile olukhokelela phakathi uba ifaka kanjani na ingalo yalo ukuze lwa kuyifaka ingalo yalo kwibhatyana yalo lwazi ukuba kulungile ke kuyiloo ndlela kumKristu ngamnye ozelwe ngokutsha akuthi ngenene afike kuThixo ukhangela ngelizwi likaThixo ubomi bakhe aze aqonde ukuba kungqamene nendawana yalo lonke kunokuzeka kade umsindo ubunono ukuzola ukuthobeka amandla okukholwa uthando uvuyo uxolo akalatyiswa njengamaza olwandle olulwayo akahluthwe yonke into encinci le akaxhumi asuke apha naphaya ngokwesivingo sebhotile kunxwema olunomoya uzinzile intliziyo yakhe inyulu iingcinga zakhe zinyulu iinjongo zakhe zinyulu indlela yakhe enye abona ngayo yelungileyo kwaye uyazi ukuba ungqamana nelizwi likaThixo isihogo ke asinakumshukumisa ufakwe emgceni ngelizwi likaThixo kunothando olungcwele ukusulungeka entliziyweni yakhe kuyo yonke indoda nomfazi une uzilumle kwizinto zehlabathi zifile kuye akasazifuni kuba awunakuyenza intombazana kamoya engcwele ukuba inxibe ezimpahla zikhangele kangokungena thixo iphume phandle nakanjani na hayi mhlekazi ngoku akusweleke nganto ukuba ubuye uyixelele ukuba ihamba ngokungekuko kuba ayisayi kukhokelwa ngokuba yiloo nto kuphela eyaziyo luvuyo lwayo umfazi onxibe ezo zinto zincinane ukuze aphume ngorhatya kanye xa amadoda abo efika ekhaya urhulumente aze athi theba iyathi ngoko undixelele ukuba yinto elungileyo leyo umfazi andizami ukuthi ningabangcolileyo andizami ukuthi niziphethe kakubi kodwa uqondi dade ukuba umoya ongcolileyo ukubambi ungayenzela ntoni loo nto unengqondo kweneleyo ukuba ube nokwazi ukuba ayipholanga ngokuthe chatha loo nto ishushu ngakumbi kukho umoya ongahlambulukanga uthi mna bendiye enkonzweni unebukhanetsare wayeyindoda ebalulekileyo kodwa ngenxa yokuba waziphakamisayo uthixo wamnika umoya wenkomo walimenza ukuba adle ingca iminyaka yesixhenxe iinzipho zakhula njengoba zisenza ezabanye babafazi abalapha kufutshane Injalo lonto. Kwazi wangenwa zidemoni. Indoda ingenwe idemoni yakhulula impahla yayo. Babe ngakwazi kumnxiba impahla. Yabona kuba ndithetha ukuthini na? Imimoya elukuhlayo. Ibandla lakho yayinyamezela loo nto. Umshumayeli uyoyika ukuba nento ayithethayo. Uyoyika ukuba aniyiki uzihlawula izishumi zenu kwakhona. Naso isizathu, nantso ingxaki. Bethu nkosi, ungashumayela njani kwiqela lezanxa ngaphandle koba uliguqule kuqala, lilunge kuThixo indawo yokuqala. Yakufaka impumelelo lokho into efileyo lonke ixesha, into eyisweleyo kukukhupha ulahlele ngaphandle ukuze imvuselelo yohlobo lokudala itshayele isuka kunxweme ukuya kunxweme. Wenze uba amadoda nabafazi balunge kuThixo. Ukhulule izinto zehlabathi. Ulahle ukushumayela kokunyathela kancinane. Amen. Shumayela ivangeli uThixo wakho. Ukuba uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthande lukaThixo lukho nokubakho kuwe. Abantu bangaxhuma benyuke besihla bakhwaze ebusuku bonke bade bathethe ngelwimi ngokungathi kugalelwa kwembotyi kwisikhumba senkomo esomileyo. Baphume kanye abo ngentsasa elandelayo benomsindo owanele ukulwa kuqhume uthule. Aphume kanye ayokucela into ebandleni ekubanga ibandla lonke ukuba liqhekeke. Akukho nto yenye ehlabathini koko kukulukuhla imimoya yedemoni. Kufuneka ubuyele elizwini apho uThixo akukusulungekisa ubungcwele. Amen. Injalo loo nto. Imimoya elukuhlayo iphasa ilizwi likaThixo. Nantsi indoda ungekudala kuthiuba elidlulileyo afumana umfazi omncinane amakatolika aneshumi elinesibini phaa ngaphesheya ekuthe ngexesha layo lokuya exesheni yaphuma kwizandla zakhe nasebunzi kuye. Ukuba umshumayelo onguye kamoya ingcwele bendicinga njalo laa ndoda ibiphethe ibhotile yaloo nto iphuma kwizandla zalo mfazi ijikeleza ithambisa abantu ngaloo nto banenceba ngumchasi Kristu. Andikhathali noba igazi liphuma empumlweni kulo mfazi okanye intloko kuye okanye noba kuphi na mzalwana, akho gazi liyakuze lithabathe indawo yegazi likayesu Kristu unyana kaThixo. Lelo gazi kuphela nento endiyaziyo ngalo. Usenoba lo mfazi ebe neoli galileka iphuma kwesinye isandla ize ibe yiwayini kwesinye, kodwa ukuba uyakusebenzisa loo nakuluphi na uhlobo lonqulo ngumtyholi lowo. Ukubona nje indlela abashumayeli bayiwela ngayo into enjengaleyo. Into esiswele yona kukubuyela kwincwadi yesikhokelo, sibuyele kwilizwi likaThixo. Nali ilizwi likaThixo le Bhayibhile ingcwele yakudala. Uthi ke ndiyoyika ukuza kuloo nto mzana uBranham, ndiyoyika ukuba ndiyakulahlekelwa lolunye lovuyo lwam. Yintoni ingxaki? Awulazi uvuyo lwakho uba luyintoni na? Ndithe andiligwebi incila ngokuphuma linxile. Liziva nje lingonwabanga konke. Akukho nto liyaziyo, liyavuka ngentsasa libe lidakumbile linebhabhalazi. Liphume lizifumanele iibhotile zibe mbini okanye zibe ntathu zebhiya. Liphume lizifumanele iwhisky nayo yonke into lolo hlobo. Umncanci womdizi omncinane uhlala phaya atshaye akhuphe umsinga empumlo yakhe ngokungathi ngulolu wempahla. Uphelele apho andimgxeki. Lolo vuyo kuphela alwaziyo. Yiloo nto kuphela ayaziyo uyakho ngemvelo. Kulusizi kuwe wena ubanga uba ngumKristu ze uthembele kwizinto ezinjalo malunga novuyo lwakho. Ngelithuba ivangeli kamoya oyingcwele kungekho nto ibiyiyo koko injini enkulu yovuyo. Ivangeli kamoya oyingcwele ikukunxilisa okugqibeleleyo kuyo yonke indoda ehlelwe kudakumba. Xa uthe wasela kwivangeli kaYesu Kristu wazaliswa ngumoya oyingcwele unxila ude ulishiye elihlabathi. Amen. Uvuyo olungathethekiyo oluzele bubuqaqawuli. Kukho ukuvuseleleka okuqhubekayo, ukunxilisa okuqhubekayo. Unxile imini nobusuku. Amen. Lilizwi likaThixo elo. Ibandla liyajika lithabathe into yenye. Bathi kufanele ukuba babe nepati encinane apho baya kuthi bonke baphumele enqwemeni lolwandle ukuya kuzonwabisa. Ipati yamakhasi kuhlanganwe ukwenza ubudlelwane. Injalo loo nto babe nomdaniso ngaxesha lithile kwenye yezindlu zamalungu, ngamanye amaxesha kwigumbi elingaphantsi enkonzweni. Badanise bethabatha enye into bezama ukufumana into eyanelisayo. Yintoni ingxaki? Baligquba elikhulu lehagu nakanjani na? Bazihagu indawo yokuqala. Ukuba bangawelela ngapha ekuhlanganeni noKristu banganovuyo kangako ezo zinto zingaba sezifileyo kunoba injalo inzulu yobusuku kubo. Ivangeli ukunxila kumoya, uvuyo olungathethekiyo nokuzaliswa bubuqaqawuli. Musa kumgweba umoni, yiba nenxeba nguye. Myeke aqhube atshaye inqawe yakhe, myeke asele utywala bakhe, myeke aqhube umgidi wakhe wamakhazi lonabo lwakhe olo. Musa kumsola. Xa ifika ekhaya nezinto ezinjalo edinwe ephelile ufuna ulonwabo. into omele kukuyenza kuphila ubona bomi bobuThixo ukuze wena ongumahlulela kuba indaba ezilungileyo ziphethe ongaphezulu kolonwabo ngokuphindwe ngeshumi lamawaka kodwa ukuba ufele kulomeko uya kuya ezogweni ekobotywala bakhe kunxilisa kukasathana oko ukuba ubhubhe ecala lanqawe nguthixo omgwebi wakhe Uba usweleke ehamba apha phandle edanisa ijikeleza enxiba impahla yokuziphatha kakubi uThixo ngumgwebi wakhe. Kodwa kukho into enye ukuba ubhubhele phantsi kwentambiso yamandla kamoya oyingcwele njengokuba uStefano wenzayo wakukhangela phezulu ebusweni bukaThixo wathi ndibona amazulu evulekile noYesu emi ngakwingalo yasekunene uyanqo ezulwini ngokwenkonjane ingena kwindlwana yayo. Amen. Imimoya elukuhlayo ichasa ilizwi likaThixo. Yekelela nje makukhubeke uyenza njani lonto mzana uBranham yeka nje kwenzeke ilonto kuphela umelo kukuyenza thabatha ilizwi likaThixo Musa ukuzama kuvela santo Musa ukuhla uyesu bingelelweni usingombe ukwaze Thixo ndiphe umoya oyingcwele Nkosi ndiphe umoya oyingcwele akezi kuwe ungomba sibingelela ayincedi into lonto hayi asiyondlela yezangayo leyo kukumthabatha elizwini lakhe khangela uPetros uPetros wayekumeko embi ukhangela ngokungathi uza kufa waze wayibona inkosi isiza yahamba phezu kwamanzi waze wathi nkosi ukuba nguwe lowo yithi mandize yathi inkosi yiza ngoku uPetros wathi ngoku ima umzuzu nkosi makhe ndithathe indlela yeentsuku ezimashumane ukuze ndibone ukuba ndikanakona uhamba phezu kwala manzi okanye hayi o nkosi makhe ndibe nomoya owaneleyo ukuze ndibe nokuxhentsa kumoya ndithethe ngelwimi kulo mkhombe ukuze ke ndisibe Hayi mhlekazi wamthabatha elizwini lakhe uThixo wayekelela nje kwenzeka uThixo waphumelelisa nge kwaba intoni kuba uThixo wayehlangene noMoses waze wathi Moses yihla uye phaya ungene eYiputa ucele uFaro khulula abantu bam ngokwathini kuba uMoses wayethe makhe ndithabathe indlela yamashumi amane entsuku kuqala ndibone kuba ndinokuba nakhololwaneleyo lokukuthobelana thixo ndiphe into enye into nkosi makhe ndikuxelele into makube ndibone ukuba ndiyakungena naye emoyeni kuqala uMoses akazange abuze mbuzo wathabatha nje uThixo elizwini lakhe wangena endleleni yindlela ekufuneka wenze ngayo leyo thabatha uThixo elizwini lakhe ngoke uyakwazi ukuba uyakuba nako kuyenza akazange alindele ukuba kude kubekho enye into eyenzekayo wahamba nje wakwenza uthini ngoEliya ekuhleni kwakhe entabeni eCarmel wayehlela ithuba elide waze wahlangana ehlwempu lexhegokazi elingumhlolokazi wayengowasemzini inhlanga Wathi akuhlangana naye phaya ezantsi wayechola-chola inkuni eyadini uThixo wamxelela ihla uye kulandla lamhlolokazi enjani yona indawo kuba kuye umshumayeli kuyo nako esihla esiya kulondla umhlolokazi wathi akufika wayeneenkunana ezimbini wathi wenza ntoni wathi ndichola inkuni ndinokutyana nje okwanele ukwenza amaqebengwana amabini yiloo nto kuphela ndishiyeke nayo iminyaka emithathu singasayifumana imvula waze wathi ngoko ndiza kwenza la maqebengwana ukuze mna nonyana wam siwadle siyifeke Wathi yena enzela mna libe linye kuqala. Hallelujah. Oh, ndiyazi ukuba ndibuphambana kodwa kwicala lenkosi nangoko. Wathi yenzela mna libe linye kuqala kuba itsho inkosi. Nanso ke funani ukumkani bukaThixo kuqala nobulungisa bakhe. Hayi bukumkani bukaThixo nentwana yengxolo hayi bukumkani bukaThixo kunye nentwana yoko okanye okuya kodwa uThixo ebulungiseni bakhe ezonke ezinye izinto ezi ziyakongezelelwa kuni beka kuqala ngoku laa mhlolokazi wayevile ukholo luza ngokuva ukuva ke ngelizwi wathi lilizwi lenkosi elo ngokuba indoda ayingcwele yakwaThixo leya ngumprofeti kaThixo lowa kananjalo ndiyazi uba yinyaniso leya kwaye ililizwi likaThixo Ngoku akazange abaleka wele ayokubuza kumelwane kuba uya kuyenza njani na. Wayengafuni ukuhamba echaza izinto axelele abamelwane athi ngoku nicinga ntoni nina nanku yamshumayeli phaa endlwini yam ethetha oku susi ucinga ntoni wena ngale. Wangena waqalisa ukhuphela phandle wayeka nje kwemka wayeka ukuba kumke oko wayenako ukuze abe nokufumana ngakumbi. Yinto eliswele yona ehlabathi namhlanje kukuyekelela kwakudala ukuba kumke oko kunako halleluya. Waba nokukhuphela phandle ukuzabe nokuzaliswa wakhupha yonke iola wayenayo nayo yonke iola wayenayo nokutya wayenako ekusaka umshumayeli ekusaka ukumkani bukaThixo wathi akukhuphela konke apho uThixo wehla wawuzalisa umphanda walizalisa igubu leoli wakukhuphela kwakhona kwisitya sikamshumayeli waze yena wehla walizalisa kwakhona wakhuphela lonke ixesha ekhuphela wazalisa yena ndiza kuthi namhlanje ukuba abantu bangakhupha yonke le mfitshimfitshi yokuqhubeka nokulinganisa ubuKristu bavumele umoya oyingcwele athathe indawo yakhe kuya kuba kwimvuselo leyokuqala kwa-8 kwisitalato yipen eyakutshayela ilizwe liphela. Yekani impeketho nibuyele elizwini likaThixo, khuphelani phandle ukuze nibe nokuzaliswa. Yenza nje kumke kwaye uThixo uyakwenza kuze. Khuphela phandle wena uThixo uyakuzalisela ngaphakathi. Zonke izinto zokudlala hamba uyokwenza oku ube uhambe uyokwenza okuya. Ufanele ukuba wenze oku, ufanele ukuba wenze okuya. Libala ngaloo nto, ikhuphele ngaphandle emphefumlweni wakho. Yithi Thixo, yenze ukuba kususela konke kule mini ndibe ngowakho ngokupheleleyo. Nkosi, ndiza nentliziyo eyaphukileyo, ndiza nomoya obuhlungu. Ndiyakuthanda kwaye uyazi ukuba ndiyakuthanda. Kwaye ndifuna ukulibala ngabo bonke obudenge benzile emashumamane entsuku uze ndibone ukuba ndinakusondelana kuThixo nako konke oko okuya kunye nenye yonke le mfeketho. Yipheze, akukho nto elizwini ukuxela kwa ube nenzile emashumamane entsuku, akukho kwanto. Akukho kwanto emhlabeni ukuxela ukuba uzile ngaphandle kokuba uThixo ukuxelele. Ngoko ukuba uyazila usayi kulamba. Ube zizo zonke izinto njengokuba uzilile mzalwana, uya kuba novuyo onwabe lonke ixesha. Wathi musanukubonakala phambi kwabantu njengoba besenza bahanisi bequmbile benobusobu nosizi. Ndizile amashumi amane entsuku iipleyiti zamasayo ukundonela kwakhona, ndihlenga amashumi amathathu eponti ubunzima kwaye bandixela ukuba ndikhangela kangcono emva kokuba kudlule oko. Oh, yimfeketho, yimimoya yendayo kasathana. Phakama esigukweni uze uthi uzuko 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 ude uphantse ungakwazi nokuthetha enye into, baze bathi kufuneka ukuthethe ngelwimi phambi koba ufumane umoya ingcwele. Yimfeketho, yikhuphe phandle, yikhuphe loo nto kwinkqubo yakho uzele izwini likaThixo. Wathi yena gutukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Ukuba uThixo akaligcini ilizwi lakhe akangoThixo. Amen. Khuphela ngaphandle mawuzaliswe. Amen. Go. Ndiyayithanda loo nto, ililizwi lakhe uThixo watsho kunjalo. Njengoba uThixo alithethayo uThixo uyakuligcina kunjalo. Onke amalungiselelo owenzayo, konke ukuya enkonzweni unokwenza, kufana nje nalapha ezantsi kumzokwenza imoto apho bakha khona iqela lenqwelo zempahla okanye iqela elikhulu lemoto zabahambi. Ndandikhe ndasebenza phaya. Bawathabatha ke bawakhe amakhalishi abo amaninzi kakhulu, babeke umthi olukhuni, bafake imihogani jikelele nento yonke intlolohlobo, bayikube bayibeke phaya emgceni ibe yifecuma. Nantsi ayinjini ingena mphunga kuyo, ihleli nje phaya. Into esifunayo namhlanje ngumlilo ovela kumbaseni. Into esiyiswelayo namhlanje ngumphunga. Into eliyiswelayo namhlanje ibandla ukuze libile. Okona kubila kwakha kwashushu kwento onokubilisa, isono siphume ebomini bakho luthando. Kwaye kubani nakuthandana, niyakumthanda njani uThixo yena ningambonanga? Uthando lugubungela inkitha yezono. Thandanani noThixo yaye niyakuthandana nani. Kwaye niyakulithanda ibandla, niyakuyithanda imbangi, niyakuyithanda yonke into enobuThixo yaye niyakuzigcina kude kwizinto zehlabathi. Imimoya elukuhlayo iyajikeleza ixela abantu oku nokuya okanye okunye, bafanele benze oku, bafanele benze okuya. Kungenxa yokuba amahlelo phaphamile abanentwana ezityhilelo athi kulungile ngoku, ndiyakholwa ukuba umntu, ndiyakholwa kwinto enjengokukhwaza eBhayibhileni. Kunjalo inyaniso leyo, benze amahlelo ngaloo nto. Xa ungxola umfumene kube kungekho nto unayo. Olandelayo wavela wathi kukuthetha ngelwimi kunjalo, iseBhayibhileni loo nto. Kodwa ukuthetha ngelwimi uyifumene, kodwa abaninzi kubo bathethe ngelwimi kodwa ababanayo. Yabona, asiyo leyo. Hayi mhlekazi, abaninzi kubo bathi ngoko kufanele ukuba siprofete. Khangela kwabaprofeti apha baneempondo ezintlokweni zabo, beqhumaqhuma benyuka besihla beprofeta, kodwa uMikaya wathi niyaxoka nina nonke ngabanye. Amen. Kunjalo uThixo akakuthandi oko. UThixo uza kwintliziyo enyanisekileyo, oko kuhamba nomoya obuhlungu owaphukileyo. Lo uphuma ehamba ehlwayela nenyembezi ngaphandle kwamathandabuzo ukuya ukubuya ememelela esiza ephethe izithungo ezithandekayo. Amen. Lungisa oko sihlobo. Engako inzululwazi needemoni, idemoni isebenza emphefumlweni yabantu. Khangela apho ithwala khona isiphamo loo nto. Khangela ukuba uphila luhlobo olunina lobomi umntu. Jonga indlela abasebenza ngayo, khangela indlela abenza ngayo, bona ukuba yintoni na iinjongo zabo. Akunakwenza nje ngokupheleleyo. Yaye ndikuxelela loo nto. Inye indlela, nazi iimoto zonke zisemgceni apha, izulu lise-Charlestown. Awunakuhamba ngenyawo. Inye indlela onokuya ngayo yinqwelo mafutha. Kwaye wonke umntu owela kulaa mgca kunyanzelekile ukuba eze negaloni ezintlanu zamafutha enqwelo. Nantsi imoto yakhe, kodwa ukuba akanamafutha akanakuyiqhuba. Ke injalo kanye loo nto, ngokugqibeleleyo kunjalo ezulwini. Ukuba ufa ungena Thixo andikhathali nokuba ubuphila njani na, waze wakha iimoto ezingaphi na. Ukuba uthando lukaThixo lukho, ukuze lukutsalele ubukumkani bukaThixo ulahlekile. Kukho into esisithunzi nento yoluqobo. Akunamsebenzi noba lombane ubaleka into yoluqobo kangakana na apha. Uba unalo ucingo olungena emhlabeni ungeke ukhanyise, injalo lona. Umele ukuba nengcambu, ube nengcambu kuthando lukaThixo. Oh mzalwana, udibanise loo nto isisithunzi nento yoluqobo. Uyakufumana kukukhanya ke, ukukhanya kwevangeli elungileyo yodidi lokudala uyenzeke isasazeke kusokunxweme uya kunxweme. Awusayi kuze ube nayo ngaphandle kwaloo nto. Akunamsebenzi noba ushukuma ukuqhuma kangakanani na amalunga nento yoluqobo. Umele ukuba nocingo olugxunyekwayo emhlabeni ukuze kudanyaze ukukhanya. Amen. Ingaba akho waqaphela ufaka ucingo olungena emhlabeni apha kule ndawo ize yonke enye into encinane ibuyele bhaxa apha kwisitishi esincinane ingene kanye emhlabeni. Kwayenjalo ukuba umntu wesibane ngcambu ondele kwilizwi likaThixo oko kumfaka kwingcambu kumilisele eCalvary phaya ngapheshe apho iangile isiponda sokubambelela sikaThixo seziswa khona ukuze sikhuphe ukukhanya kwevangeli. Amen. Uyazi uba intoni ingxaki? Abantu kwezindlu zikulu zivulekileyo zibandayo zokugcina isidumbu zilapha phandle bazenza ngokungathi bashumayela ivangeli. Omnye umshumayela omncinane uze kuma izolo ngwelinye lawona amahlelo makhulu akhoyo kwelizwe namhlanje ngaphandle kobukatolika. Wathi mzana uBranham ndikruqukile, wathi baza kusenza sonke thina bashumayela uba sinxibe impahla sigqwethe ikhola size sishumayele izinto ezithile kwaye baza kusixelela ukuba sishumayele ntoni na kwisiqingatha ngasinye. Wathi andisena kuyinyamezela loo nto. Wathi ndenze ntoni? Ndiqalise ukushumayela ivangeli. Ndathi mzalwana okoko nje usekwelo hlelo lihloniphe uthethe kuphela loo nto bayiyo. Kodwa nyuka uye kumdala wenu okanye umvele lijikelele uthi mhlekazi ndizelwe ngokutsha ngomoya kaThixo nali ilizwi likaThixo. Uba uyawundivumela ukuba ndishumayele lona ndiyakuhlala kwibandla lenu. Ukuba uvumi ndimkile ndinikezele komnye umntu. Nantso indlela omawuqhube ngayo Musa kuyiceba, Musa ukuba ngongakholwayo, phuma uthethe loo nto iyo kunjalo. Wathi mzana uBranham ucinga ukuba ndinganalo ibandla. Ndathi apho sukuba sikhona isidumbu ziya kuhlanganisana khona iinkozi, injalo loo nto ziya kulandela. Njengenye indoda ngeliye ithuba iyathi yaqandiselisa amantshontsho enkukhu ngoku ayisosiqulo, andiyithethi njengesiqulo loo nto, ndiyithetha ukucacisa. Yayiza kubeka iinkukhu zayo yabe ingena maqanda aneleyo yabeka iqanda ledada phantsi kwenye. Yathi yakuqandisela idatha laba yeyona ikhangeleka kaubeza kazayibona inkukhu. Zize isikhukha zigokozele inkukhu namantshontsho amancinane eze kodwa idatha lalingalwazi olo lwimi. Kodwa ngenye imini eso sikhukha sakudala sawakhokelela ngaphandle emva kwehoko, kwakukho umlanjana ezantsi emva kwehoko. Lathi ela datha lincinane lakuwefa ngevumba amanzi labaleka kuye emanzini kangangoko lalinoba nako. Eso sikhukha sidala sathi kokoko, idatha elincinane lathi kokoko lalisiya emanzini. Kuba lalidada ngemvelo leva ivumba lamanzi mzalwana lalingena kumela kude kuwo ngoba lalidada. Ndaye ndithi namhlanje nabaphina abantu abafuna uThixo angenene abasayi kuvumela bandla libanyanzele ngento abangena kuyiphila ile okanye enye. Ukuba unemvelo kaThixo kuwe uya kuya ebungcweleni uya kwinto elungileyo uya kumela into elungileyo uya kwenza into elungileyo uya kucinga into elungileyo uya kuphila into elungileyo. Ukuba ulidada uyakwathanda amanzi, uba ngumKristu uyakuthanda uKristu, uba ngumtyholi uyakuthanda izinto zikamtyholi, uba usangxa uyakuthanda izinto ezifileyo, ukuba uyihagu uyakudla umgqubo. Uphi namhlanje kunjalo. Ukuba ubanga uba ulapha udla izinto zenkosi uze uhle uyakufumana nomtyholi, ukho into engundonakele kuloo nto. Uyeke umamela loo mimoya izidemoni. Akunamsebenzi noba uthe wemawedwa na amadoda kwanabafazi abakhe benyukela entweni ngokufutshane ibe ngamadoda nabafazi abathe bemabodwa noThixo. Khangela kwiMikaya indlela wemangayo apho akazange afane elityela seGibraltar koko liliwala phakade. Wathi andisayi kuthetha nto, andikhathali nokuba iziko lemfundo lithini na, andikhathali nokuba ibandla lam lithini na, andikhathali into ethethwa ngukumkani nokwaba inqumle intloko yam, yakuthetha kuphela oko uThixo akubeka emlonyeni wam ukuba ndikuthethe. Wayenyanisile, wayenyanisile. Ke namhlanje emadoda nani bafazi musanukuhoya oko liniphathile khona ihlabathi hlobo lunalo nyango elilinalo, hlobo lunina gonyo lwentsholongwane abanalo baze babange ukuba ujoyine ibandla kuya kulunga kuwe lugonyo lobuxoki olo. Kuba usenaso isifo sesono, injalo loo nto. Kodwa ndikuxelela into enye mzalwana eyakuthi gonye kwisono leyo kukuza kwigazi lexabiso lenkosi uYesu Kristu ukuze uzaliswe ngomoya oyingcwele. Loo nto ke iya kukunika isitofu sokugonya isono ukuze iminqweno yakho isingise ezulwini kwaye usayi kuba naxesha lezinto zehlabathi. Masithandaze. Bawo wethu wasezulwini, xa sibona le mimoya ilukuhlayo iphezu kwabantu sisazi ukuba bayazidelela izinto zikaThixo. ngiyathandaza thixo ukuba ubambe yonke into nomfazi olapha namhlanje mayibe lo mini inkosi abayokuthi ngayo baqonde ukuba ubomi babo buthelekiseki nelizwi waye bebephulaphula into ephosakeleyo ukuba umtyholi ebathambisile bathambisele kolulinda ixesha abadala be-true story into endala ebolileyo yombolo wehlabathi nakwimfanekiso emdala ebhanyabhanya okwabona kude okungcolileyo owu thixo izinto engenakwenzeka kakhulu ukuba umkristu azibukele thixo loo nto isiphatha kakubi uthe wena ikuphatha kakubi kangangokuba ungahlanza uthe inja ibuyele emhlanzweni wayo nenehagu iphindele kwizityikatyikeni nenja indala inganento eyihlanzayo ukubona uzelwe ngokungagqibekanga umele ukuba nguye umntu ongumnganisa esiza esigukweni ngokungathi uza kuhlanza ihlabathi abe saqhubela phambili baze babuyele badle kwaloo nto Oh Thixo, goqa indlu yakho Nkosi. Hallelujah. Thulula umoya ingcwele nokunjalo ukugweba kwakudala okuya kucoca umdla womntu. Ucoca umphefumulo wakhe. Umcoca kumenza abe sisidalwa esisingise ezulwini. Mphehla ziyabutsha bakhe nezifungo zakhe njengokhozi. Ukuze abe nokunyuka adlule kwizinto zelihlabathi. Aphabe phezulu angene emazulwini phanga phesheya apha nokufumana khona iinkathazo zisiza mgama azibone. Siphe oko Nkosi babafanisa naso abaprofeti bakho iinkozi ezinelisolokhozi ezinobhabela phaa phezulu zibone izinto kwixesha elide ngaphambi kokuba zenzeke owu thixo sikelela libandla lincinci sikelela abantu bahamba apha sikelela indwendwe esemasangweni namhlanje mabazi ukuba lo myalezo ubungajoliswanga kwisiqu esithile koko ujoliswe ikakhulu Nkosi kwavanentswelo ngokunzulu Sisazi ukuba ngenye imini simele ukuma sisonke kumgwebo kaThixo. Sisazi kananjalo ukuba siya kuba ngabamelwe kukuphendula ngenxa yokwazi inyaniso size singayitheli. Bawo ndiyathandaza ukuba ithathwe ibekwe kwinhliziyo nganye egameni likaYesu. Iintloko zethu zithotywe njalo komzuzwana. Ngaba ukho umntu othile apha ngale ntsasa uyakuthi uzana uBranham ndiqukukile zezi zinto ezincinane ezindala. Ndibe nezinto ezincinane zokudlala ezijinge kum ithuba elide. Ndithe rhoqo ukuthetha ngokungafanelekanga ndenza izinto ebendingamelwe ukuzenza. Kwaye ndiyayazi loo nto. Asiyonto efanelekileyo kumKristu. Andifuni ukuyenza loo nto. UThixo yazi uba andifuni. Andifuni ukuphulaphula laa moya mdala kwakhona. Yiloo nto ethi andibambezele ubomi bam bonke ekube ndibe nothando lwenene nenkululeko kuKristu. Ndifuna ukuba undithandazele umzwana uBranham ukuze loo nto imke kum namhlanje. Awunawuphakamisa isandla sakho yonke intloko igotyiwe. UThixo akusikelele oobethu ngamaqela ezandla. Izinto zokudlala izinto zakudala zikwenza uthethe okanye uqale uhlobo oluthile lokuxambulisana okuncinane ebandleni zikwenze ummele enye into enye ngolo hlobo owu loo nto ayinabuthixo impixano phakathi kwabazalwana leyo musa kuyenza loo nto awuyifuni loo nto leyo awuyifuni loo nto kwakunye nezo zinto zincinane zidala imisindo emincinane emidala nayo yonke enye into ukuba ikubambezele yithi thixo andisayifuni loo nto kwakhona ndiguqukile iyo ndilungele ukuyilahla Ndiyeza ngokunkosi ndifuna ukumka konke ukuthanda kwami. Uba umzalwana wam akandiphathanga ngandlela ndiyakumthandazela nangoko. Uba ukutata akandiphathi ngendlela eyiyo ndiyakumthanda nokuba kunjalo. Uba inkosikazi yam ayindiphathi kakuhle okanye umyeni wam ndiqhubela phambili ndithobeke phambi kothixo. Nkosi ndikhangele kuphela kobakho ubukumkani ndifuna ukuba ingqondo yam ibe yengqalileyo ndifuna ukuba intliziyo yam izaliswele uvuyo. Ndifuna ukuhamba ndiqhubele phambili ngethuba kanye inkathazo ibhubhuzela kum ndifuna ukuhlala izandla zam ndiziphakamisele kangako nentliziyo yam inyulu phambi kwakho. Nkosi ndisazi oku ukuba ngamhla uthile ndiyakuhlangana nawe ndifuna olo hlobo lwamava Nkosi ndenze ndibe yiloo nto ukususela namhlanje. Awunakuphakamisa isandla sakho umntu othile bengaphakamisanga sandla sakhe kweli thuba lidlulileyo uthixo akusikelele uthixo akusikelele dade sinike isingqi ngoku zithotywe iintloko zethu ingaba unyaniseke kangana nikuloo nto ungadlali ngoku asiloxesha lakudlala eli lixesha lokwamkela lixesha umele kuuyifumana ngalo eli yiza khupha konke khona ngoku awunakuyenza njalo Yiza nikela konke onako kuThixo uthi Thixo nanto ininzi kakhulu ndiyinkosikazana nje yasendlwini akukho nto ininzi ndikwazi yokuyenza Nkosi kodwa ndinako ukufunda iBhayibhile ndingathandaza yonke imihla ndingakhupha yonke laa nkunkuma isengqondweni yam ndingakhupha yonke loo nto iphume ngaphandle ndinobutyala ngezinto ezininzi athe la mshumayeli wazithetha ngale ntsasa ngoko ndindizikhuphela ngaphandle namhlanje andizifuni thixo ndizalise ngothando ndizalise ngento yakwenza ukuba ndithande olona tshaba lubi ndinalo ndifuna ngenene loo nto Nkosi Ngeli thuba sadlala umculo apha awunakuza ngoku ume apha esibingelelweni apha komzuzu nje ngeli thuba sihlanganisa izwi lomthandazo ukuba unyanisekile ngenene kuloo nto ngoku ukuba ngenene ukulungele kuyilahla loo nto awusayi kumka kwesibingelelo namhlanje unaloo nto entliziyweni yakho ukuba uya kuza unyanisekile uze uthi ndiyenyuka apha ukuza kuma nje umzuzu nje umzalwana uBranham ewe xa uza kwenza izwi lomthandazo kunye nambu ndindifuna ukuza ndithandaze ungeza ke ngoku intloko zethu zithotyiwe ngubani oyakuphakama eze esigukweni eme anqonge esibingelelo. Akunamsebenzi noba kulithuba lingakanani nawe ngumKristu. Ube nazo izinto ezincinane zemimoya emidala ethetha nawe ekwenza ukululeke, ikwenza uthethe ngomnye umntu. Akukho umntu othile ozayo aze athethe ngomnye umntu ungenelele kunye nabo kuloo nto uze o umgxibhe nje ayilunganga mzalwana. Musa kuyenza loo nto. Loo nto ekugqibeleni iya kuvalela ngaphandle kwelizwe ledinga. Uba unentwana nje yaloo nto indala ubungamele ukuba nayo. Uba uthando lukaThixo ngene nalukho entliziyweni yakho awusayi kuba linenekazi okanye indoda unyuke uze apha uthi Thixo ndizawuyilahla apha kanye ngale ntsasa kanye kule ndawo ndimka kwesibingelelo ndingumntu otshintshileyo awunakuza. Ingaba ukho umoni ongazange amamkele uYesu ube usazi ukuba ungumoni awumazi njengomsindisi wakho. Yithi mzwana uBranham ewe bendicinga ukuba ndizonwabisa kakhulu ndiye kwimidaniso nakwiipatina kuzo zonke ezo zinto ndaze ndabukela imiboniso engalunganga ndandafunda iincwadi ezingalunganga ndifunde iincwadi ezindala ezinamabala angcoleyo kuzo ndaze ndaba kuvuya ukufunda loo nto. Mzalwana kukho into engalunganga kuwe ngumcaco wakho yabona. Ndibonise ukuba umntu ufunda ntoni na mandibone ukuba yintoni na ayibukelayo ndimamele umculo awumamelayo. Ngenye imini ndihamba ngemoto umntu othile wasondela wavula unomathotholo uhlobo lomculo wakudala ongcolileyo ndathi vala loo nto andifuni ukuyiva loo nto uhlobo oludala umjuxuzo ibhuki wuki. Kwathi kuba ndiyathanda ukuyimamela ndathi imvelo yakho ayilunganga awulunganga. Xa ndandilapha phandle kwiintsuku ezimbalwa ezidluleyo emva koko ndiphezu kwethambeka lentaba okanye ethambekeni lenduli ndiloba kunye nomntu othile naloo mntu. Ezo ntaka zincinane zazicula intibane ezikhwaza imartingale ayibhabha phezulu emoyeni okanye inightingale intaka emnyama ecula kamnandi nasebusuku zicula indumiso. Ndakhwaza kulo mfana ndathi khangela mfana nango wam umculo lowo mawuhlale ucula nomathotholo wam lowo uThixo uthobe zona kuba zindiculele ngeli thuba ndilapha ziyawuthuthuzela umphefumlo wam. Kungcono loo nto kunalaa nto indala yempambano ezibhoksi zindala zomculo kufaka kuzo imali zigquma ziqhubeka xa ungenako nokudla kwindawo yasesidlangaleleni sisondlo somtyholi eso yinqumba yomtyholi iphithikezwe yonke nesisono. Ingaba uyathabatheka kakhulu apho uvuyele loo nto xa bafaka imali kwezo bhoksi zindala kuze kuphume loo nto ingcoleyo indala uyayivuyela uhlazekile ungumkrekri ukude noThixo awumazi uThixo. Ukuba ukumazi uThixo xolo lwezono zakho bungeke uphulaphule imfeketho njengaleyo ibiya kuba yefileyo kuwe ubuya kuhlanza yiyo awuyifuni isidlo sesingcono uthanda uThixo awunakuzake ngale ntsasa uguqe apha kunye nabo abavumayo ngale ntsasa. Nanga amadoda nabafazi baguqe kanye apha bekade bengamaKristu iminyaka andibenzi bangabi ngomaKristu kodwa oko ndizama ukukwenza ukubaxelela ngalaa mtyholi bangcungcuthekisayo bagcina bekude kuvuyo oluzalisekileyo. Umoya oyingcwele oluvuyo ke ndivuka ndincilile ndiya kulala ndincilile ndincila imini yonke ndincila busuku bonke. Owu ndiye ndiyayithanda loo nto ndiyakuloba ngeli ungandidluli omsindiso ongcwele yiva ukukhala kwam okuthobekileyo ndiye kuzingela ndicula indumiso zikaThixo ndiyashumayela kuyo yonke indawo endihamba kuyo. Awufuni ukuba lolo hlobo wena uzaliswe ngumoya oyingcwele uya kudlamkisa. Oh, bethu ingaba uyabeva becula zo ngoma zingcoleyo zindala ungacula eli ndisingise kwilizwe ledinga ndisingise kwilizwe ledinga ongubane oyaqamba nam ndisingise kwilizwe ledinga ndisingise kwilizwe ledinga ndisingise kwilizwe ledinga ongubane oyaqamba nam ndisingise kwilizwe ledinga ndiyakufika nini ekuphumleni okungcwele ndisikelelwe naphakade ndiyakubona nini busukabawo ndiphumle mphefumlweni wakhe ndisingise kwilizwe ledinga ndisingise kwilizwe ledinga ongubani oyakuhamba nam ndisingise kwilizwe ledinga awuyikuza uhambe ndikhumbula xa malunga namakhulu amahlanu ethu ayeme phaa phesheya xa ndibhaptiza ikhulu elinamashumi amabini malunga kwaneli xesha enyakeni ezantsi apha elinqumeni lomlambo xa elakhwezi likhulu lobusa lehla likhanya phezu komlambo halleluya izwi lathetha liphuma kulo lathi ngenye imini uya kusasaza ivangeli kwihlabathi liphela yayinokuthini inkwenkwe yasezifama elusiza nencinane engafundanga kubana kwenza loo nto ubabalo lukathixo amen ongubani oyakuzahambe ahlukane abekele bucala wonke umthwalo ngoku musa kuphulaphula loo mimoya elokuhlayo iza kuphulaphula ilizwi likathixo itsho inkosi banoyoloo balambela abanxane lokulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona masithobe iintloko zethu ngoku ngeli thuba sithandaza kunye nabo abasesiguqweni bantwana nabathandekayo ndifuna ukuba nikhumbule ngale ntsasa nilapho ukuze nibekele bucala umthwalo nimele ukubekela bucala wonke umthwalo nesono esinokusirhawula ngoku sisisulu upawulos watsho kumahebhere esahluko esishumi nesibini oko ke sinelifu elingaka nje elisinqongileyo lamangqina masithi nathi sikubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngoku sisisulu ndisathetha ntoni na kuba ndingaphelwa lixesha ndibalisa ngoogideon kwanobharaki kwanobharaki nosamson noyifeta nodavide nosamueli nangabo abaprofiti abathe ngokholo beyisa izikumkani baze benza ubulungisa bavingca imilomo yengonyama bacima amandla omlilo basinda kwiintlangothi zerhele bomelela ekubeni bebeswele amandla baba ngamagorha baxotha imikhosi yabasemzini abafazi babazuza abafileyo babo bephilile abanye ke batyakatywa benziwa intlekisa batyakatywa ngoko phezu koko baviswa imixokelelo nentolongo bahendwa kuhlekiswa betyakatywa bonke bengqinelwe ngalo ukholo aba ke bonke bathi nakuba bengqinelwe ngalo ukholo abazuzana nalo idinga uthixo esazelelele thina ngeyona nto ayilungileyo ukuze bangenziwa bagqibelele ngaphandle kwethu ngako oko sinelifu elingakana nanje elisingqongileyo lamangqina masithi nathi siwubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono esinokusirhawula ngoku sisulu silubaleke ngomonde ugqazi olubekwe phambi kwethu sise amehlo kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uyesu owathi ngenxa uvuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo walidela ihlazo wawaze wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kathixo uyesu kumthandazo wakhe wathi bawo ndiyazingcwalisa uyesu waba ngongcwalisiweyo kwibandla ngewayetshatile kodwa akazange enze njalo waba ngongcwalisiweyo wathi bangcwalise bawo ngayo inyaniso ilizwi lakho liyinyaniso ngoku masibekele kucala wonke umthwalo unomsindo kukho into ethile kuwe ekwenza uthethe xa ungamelwe kukuthetha o thixo ibeke apho ngoku ibeke apho ukhangela umlilo wesibingelelo sihla uyithabatha uyisusa khangela uthando lukathixo luyilenya khangela konke okwakuzingca kudala, indlela yokuthetha ngayo nenkosikazi yakho, indlela yokuthetha ngayo nomyeni wakho, indlela yokuthetha nommelwano wakho ngayo, indlela yokuthetha ngayo ngabanye abantu ebandleni. Beke esibingelelweni ngale ntsasa kwaye umlilo kaThixo uyakuhla, uyithathe uyisuse khona ngoku, luze uthando olungcwele luvuthe endaweni yaloo nto. Ingaba unesifo sibeke phezu kwesibingelelo uthi, Inkosi siso eso, dala ngaphakathi kum umoya ococekileyo, dala ngaphakathi kwam amandla okuphiliswa. Bone uba uyakwenza nina uThixo, uThixo uyakuyenza loo nto ngale ntsasa. Bawethu osezulwini, sithoba ebusweni bakho endaweni yabo basesigugweni. Maluthi ubabalo lwakho luphumle phezu kwakhe ngamnye kubo bawo. Ngoku njengokuba beNkosi andinakubenzela loo nto, bamelwe kukuyenza ngokwabo, akukho mntu unokubenzela, bamelwe ukuyenza bebodwa. Mayithi imiphefuno yabo ngoku ngaphakathi kubo, oh Thixo, lo msindo ndiwubeka phantsi apha Nkosi, andisayi kuphinda ndiwuthabathe. Akunamsebenzi noba kuvela nto na okanye yemka, yakuyeka uhambe ukusukela ngoku kuya phambili. Olu lwimi lwam bekulula ukuba ndimele iqela lentlebe ndwane ngalo, Nkosi ndilubeka apha phantsi, andisayi kulithola kwakhona. Ngcalisa ulwimi lwam Nkosi, mandimbe ingelosi siphumela, kuba uIsaya wenza njalo xa wayesithi, ndingomlomo inqambi. Ya ke mna yaze ingelosi yeze yathabatha isiphatho yaya esibingelelweni, yakhupha amalahle omlilo yawabeka emilebeni yakhe yamngcwalisa. Thixo, ngcwalisa wonke ongothethayo ngale ntsasa, othetha izinto eziphosakeleyo ahlwayele impixwano, iphe oko Nkosi. Zonke izifo ezithe zathotyelwa apha kwesi sakhiwo, abantu abanezifo besazi uba ziidemoni ezo kananjalo, Thixo, njengomkhonzi wakho ndiyazikhalimela egameni likaYesu, angangaphuma kuye wonke umntu ogulayo, kwaye wanga wonke umntu ongahlambulukanga, oneengcinga ezingahlambulukanga, ubukrwada, inkanuko, amadoda kwanabafazi ngokufanayo, Thixo, ikhuphe kubo. Zonke izinto zokuzama ukwahlukana nemidiza nokusela okuncinane kwaphakathi kwabantu, neepati ezincinane nezinto zokuzicingela, Thixo, vuselela intliziyo yabo ngomoya oyingcwele, ngokuthi ezo zinto zingabi sabana umnqweno kwakhona, zingabi nandawo, uzaliswe kangako ngomoya oyingcwele ukusuka ngoko ukuya phambili. Thixo, yenza elibandlana libe lityholo elivuthayo, lenze libe yindawo kamoya oyingcwele, ulenze libe ngumlilo ovuthayo ukuze ihlabathi libe nokutyeka ukuza kubona ubuqaqawulo bukaThixo. Thixo, qala ngelibathwana labantu lamakhulu ambalwa alapha ngale ntsasa, siphe oko Nkosi. Sulungekisa yonke intliziyo, wonke umwisile, wonke umbhaptizi, wonke umkatolika, wonke umrhabe, wonke wenkonzo kamoya, Nkosi, ikhuphe entliziyweni yabo, ubenze beze kuwe namhlanje, siphe oko bawo.
I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls.
Ndibanikela kuwe, ndibanikezela kuwe egameni likaYesu Kristu ukuze kuhlanjululwe imiphefumulo yabo, kuphiliswe nemizimba yabo. Amen. Ingaba phaya esibingelelweni ushiyele umthwalo wakho? Ingaba uziva ushiya apho? Ukuba uva ukuba ubekwe apho, nguwe umgwebo. Nguwe othandazayo, tishumayele mna, wena mawuthandaze. Ngaba umthwalo wakho ushiyeke apho mzalwana dade? Ngaba ngenene ushiya apho? Uba unokwenza njalo phakamisa isandla sakho uthi, ewe Thixo, ngoku ndiwushiya apha, ungakhathali kwam, ndikushiya apha esibingelelweni. Uthini ngaloo nto apha ngezantsi ekupheleni kwesibingelelo ngasekunene kwam Nkosazana? Uyakushiya apho? Ungawushiya lo mthwalo mdala ungqengqe apho uthi, ewe, ukholo lwam lukhangela kuwe, wena mfana yeKhalvari, ngeli thuba silicula ngoku. Masime ngenyawo ngokuhlonipha ukukhulu wonke umntu. Ngokuphulaphulisisa wonke umntu ngoku, mawungabikho umntu uhambayo nje, inkonzo ayikagqitywa. Ndifuna ukuba nifumane ubungcwele mncinane, oko kundileka mncinane. Ndisaqanda udada benhlalo enzima ibanga umkhokheli wami wena susa umnyama sula inyembezi susela namhla ibe ngowakho musa kulicule usecaleni kwakho ngoku ngala mehlo akho sicule ngokuzekelela saphakamisela izandla zethu kuthixo Bangapha abanotata kwela lizwe masibone isandla sakho bangapha abanomama kwela lizwe masibone isandla sakho bangapha abanomsindiso kwela lizwe masibone isandla sakho Ndifuna kuba wenze into ethile ngokusilculayo kwakhona ndifuna ukuba ubambe isandla komnye umntu omi ngakuwe uthi mzalwana dade thandazele uze ndihlangana nawe kwela lizwe musa kuyenza ukuba unyanisekanga ngaloo nto bangapha abafuna ukuhlangana nabanye bangapha abafuna ukuhlangana naye wonke umntu olapha ngaphaya thina ngokuqinisekileyo siyayifuna ngoku masibambane isandla omnye nomnye sithi ndifuna ukuhlangana nawe mzalwana ndifuna ukuhlangana nawe kwela cala ngoku usacula eli ndinomsindi siphaya ngaphesheya kulungile Awu kumnandi kulunga kakhulu. Wonke umntu uphakamise isandla ngoku
Thank you.
Makabongwe uThixo. Masithi ngokuzoleyo ngoku sithobe nje intloko zethu ukuze ngendlela yethu ethandekayo. Masithi simdumise nje izandla zethu ziphakanyisiwe. Sithi ndiyakubulela Nkosi ngokusindisa umphefumlo wam. Ndiyakubulela Nkosi ngokundiphilisa. Ndiyakubulela Nkosi ngako konke okwenzileyo. Undizisela ukuhlangulwa komnandi. Undizisela usindiswa ngesisa. Ndiyakubulela Nkosi. Sikunika lo mnikelo ombulelo. Siyakudumisa ngokuba uthandeka kakhulu. Uyintyatyambo yasezihlanjeni. Ikhwezi lokusa. Umfiyo waseSharon. Ukuko konke kubo bonke. Unguyise. Unyana. Umoya oyingcwele. Lo wayekho. Lo ukhoyo nalo uzayo. UAlpha uOmega. Ungulo ungummangaliso, itshawe loxolo, ingcambu nenzala kaDavide, ukuko konke, kwaye siyakubulela Nkosi ngako konke okwenzileyo. Siyakubulela ngelizwi lakho, kuba likukhanya emendweni. Oh, siyakuthandaza Nkosi, kuba usenze sihambe ekukhanyeni siphe oko bawo, egameni likaYesu Kristu. Amen. Kulungile, ngeli thuba sakube sihlala okomzuzwana, siyakuhamba ekukhanyeni. Izani bangcwele masiqule ngoku. Alenze uve kumnandi bangapha bavha kumnandi phakamisa isandla sakho ngoku ndivha kumnandi ngenene umoya ingcwele ukufuna ufune wakufumana ngoko siyakuthini kuhamba ekukhanyeni musa kumamela nantoni na intoni ukukhanya lizwi lakho lisisibane. Ngoku ayimangalisi loo nto khangeleka ngathi asikwazi ukuvala umoya oyingcwele usibambile. Anivi ngolo hlobo nina ukhangeleka ngathi nje andinakupheza kusuka ngathi andinako.
To die for this Holy Ghost plan,
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving hope. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Pull up, pull up.
There's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson flood. Just keep dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Ifuna kwangomnye wabo. Ndingathanda ukuhamba ndiphuma apha epulpitini kanye. Amen. Oh, kumangalisa kangakanani. Abazalwana bam banikela ngegazi labo. Kuyakubakho abangabanye abaya kwenza kwangalo hlobo. Ungakhathazeki, yehla yasondela kumboniso wamandla ungekudala. Bonke bayazimanya ngokwibhunga lenkonzo, bonke bangena phakathi bayabumbana.
For this Holy Ghost gospel and its cleansing blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping.
Bethu ndiva ngokungathi uxilo luphezu kwebandla kanye. Oh, oko kwenza ndive kumnandi kakhulu. Zonke izono ziphantsi kwegazi. Yabona umoya ingcwele uyalithanda ilizwi. Ilizwi lilo azondla umoya ingcwele ngalo, yabona?
Oh,
bethu yehla ngene phakathi kwabantu ahlambulule izono zabo, athabathe asuse ukugula kwabo, asuse ukudangala kwabo. Koko ndiyanxila. Ndinxilanga ngono banako, ndinxila ngumoya, uthando oluphuma entliziyweni yam. Akunamsenzi nobana bana wakhe wenza ntoni na, ndiyamxolela. Olona tshaba lukuwe ludlule. Nabana wakhe wathetha okanye wathetha nantoni na, ukuba ndingekho mna kuphelile ngaloo nto yonke ihlanjululwe ngoku.
Oh.
Oh, but kuya mangali sanje.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Nyalthanda elo wonge umuntu masiye. Ndiva ungathi imvuselo yohlobo lwakudala isebandleni, anifa njalo nina ukuhlambulwa kwakudala, ukukhuhla, ukucoca, ukulunga, ixesha lakudala elimnandi. Anifa kumnandi kuni, wow! Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, ndidumise imvana ebulawela boni, masilicule ngoku wonke umntu. Niyalazi, ndiyalazi mna yiza, uncedi sesikhokele mzana uNeville, nani nonke sonke ngoku, masiphakamise izandla zethu nje, icule kunye nam ngoku, ngoku ngale ntsasa. Ngoku wonke umntu masiye. Amen. Limnandi elo. Amen. Ndiyamangalisa. Oh, ngoku masime ngeenyawo zethu wonke umntu, ndiyathemba ukuba kumnandi kuni. Nizikhumbule iinkonzo zangokuhlwa. Ngoku sifuna ukucula elo lethu limnandi, iculo lokusindulula kudala. Egameni likaYesu ndiyathoba, ndisiwa natya ezinyaweni zakhe. Ukumkani okumkani ezulwini siya kumthwesa isitsaba lwakugqibeka uhambo lwethu. Kulungile wonke umntu ngokunye, kulungile. Intasa emnandi kangakanani. Ixesha elinjani kuba mnandi. Masithobe intloko zethu okomzuzwana nje. Wonke umntu akhangele kanye ngokuthe ngqo kuKristu ngoku, umsindisi wakho. Ngendlela ethe cwaka, ndifuna ukuba umbulele umdumisi.
say, Lord, I so thank you for sanctifying my soul.
Amen.
Uthi inkosi ndikubulela kakhulu ngokungcwalisa umphefumulo wami. Ndikubulela kakhulu ngayo yonke into ondenzele yona. Umoya wakho mawube phezu kwam imini yonke, Nkosi, ndikhokele, ndibonise, ndisikelele. Ukuba uThixo akuphela ontsikelelo ngumthandazo wam lowo. Ngoku ngeli thuba sithoba iintloko zethu, mzali uNeville, wena sindulule ngezwi lomthandazo.